nthawi zonse chimakhala chamwayi kubwera ku nyumba ya Ambuye. Ine sindinayambepo moyo wanga ndaonapo nthawi imodzi imene ine ndinanong'onezapo bondo chifukwa chobwera ku nyumba yake. Izo ndiya, koma ine ndikuganiza kuti mawawa uno ndi pafupifupi nthawi yovuta kwambiri imene ine ndinayamba ndayifikapo. Inde uko nkulondola. Chiotero zinthu zimachitika moyo, ife tikudziwa zimenezo. Zimene timayenera kukumana nazo, ndipo tikuyenera kukumbukira zimenezo kuti izo zimafika kwa tonsefe. Ndipo ife tili wothokoza kwambiri mawa uno ine ndili. Ndipo ine ndikudziwa kuti abale anga ndi mulongo ndi woyamikira kwambiri kwa Mulungu. Kudziwa kuti amayi athu ndi wopulumutsidwa. Ndipo iye ndi wokalamba, ndipo ife takhala tikuyembekezera izi kwa kanthawi, chifukwa iye ndi mayi wambiri, ndipo waophwasulira moyo wake pansi. Masiku amayi anga iwo analibe zinthu zimene iwo ali nazo tsopano zoti ziwasamalire amayi pamene iwo anali ndi makanda awo. Mwina mwake mwina amayi amatha kubereka mmodzi wa ana mawa umenewo, ndipo nkudzuka ndikukachapa masana amenewo. Ndipo koma lero iwo amakhala mchipatala masiku angapo ndi mitundu yonse yamankhwala chimene chili. Ife ndiwothokoza chifukwa cha zinthu zoterozo zimene zingawathandize awa amayi awa ndi onse.
She is very very near death now and
iwo ayandikira kwambiri ndi imfa tsopano. Ndipo ine
just just a little hard.
Izo ndi basi zopweteka pang'ono mawa uno, komabe ine ine ndinalonjeza kuti ndidzakhala kuno. Ndipo ndine tsopano sindinganene kuti amayi anga akupita. Nthawi zambiri ndanenapo izi, ndipo ambiri ndi mboni zokhudza masomphenya. Ine ndinati ngati amayi anga omwe akanakhala atagona akufa, ndipo nkuyang'ana pa nkhope yanga ndikuti bire chiyani nchiyani chindichitikire ine. Ine ndinati pokhapokha Mulungu atandiwuza ine, ine sindingadziwe, ine ine sindingathe kunena. Ndipo chinthu chomwecho chafika pochitika. Ngati amayi yakupita, iye mwamtheradi wandibisira ine. Bambo anga sanamwalire, ndinaona masomphenya a iwo akupita. Pamene ine ndinali ndikadali wochimwa, ine ndinamuona mchimwene wanga woyambayo, iye amapita. Hawadi, ine ndinakuwuzani inu nonse zaka ziwiri kapena zitatu iye asanapite zakupita kwake. Koma amayi iye sananene liwu kwa ine. Ndipo ngati iye akupita ndi china chake chimene ine sindikuchidziwa. Ngakhale ife tinali dokotala wanena kuti sanamvetsetse momwe iwo anakhalira moyo kulutsa la Mulungu lapitali. Ndipo iye ali mosauka kwenikweni. Koma komabe pamene ine ndinali pafupifupi mwezi wapitawo, monga ine ndinachitira kwa akazi a Broi, ine nthawi zonse ndimakonda kuwafunsa anthu podziwa kuti iwo ali pafupi ndi mathero kuti ndingoona momwe iwo akuyimira. Ife tikuyenera kukhala wotsimikiza za izi. Ife sitikufuna kumangoti chabwino mwina mwake zonse zili bwino. Ife tikufuna kukhala wotsimikiza kuti izo zili bwino. Ine ndinali ndikuyankhulana kwabwino kwakuti ali mawawina ndi amayi. Iwo anati bire ine ndakhala moyo motalika mmene ndimayenera kukhalira. Iwo anati ine ndilibe china choti ndizikhalira moyo. Iwo anati ine ndiyenera kuti ndizipita. Ndipo anati ine kuli bwino ndizingopita ndikakhale ndi adadi ndiyena ana enawo amene ali kumeneko. Ine ndizikuonani inu nonse kawiri kawiri. Ndipo pamene iye amayikidwa mu ambulasi kuti azipita ku chipatala kuti akawapatse glukosi, chifukwa iwo samatha kudya kalikonse, iwo amayenera kuwapatsa iwo glukosi kudzera misempha yawo. Ndipo ine ndinati kwa iwo pamene ife timawayika iwo mu ambulasi, ine ndinati tsopano amayi chiri chonse chiri bwino. Iwo anati, ine ndikulakalaka nditamapita. Ndipo ndinati, amai, ngati inu mukanandisira ine chuma pa dziko lapansi cha madola 100 million chaifeana, kapena inu mukanatisira ife nyumba imene ikanachokera ku mzinda kukafika ku mzinda. Izo sizikanakhala kanthu kuyerekeza ndi umboni uwu umene inu mukutisiyira ife. Ine ndine wokonzeka kumapita. Ndi chuma chimene ndalama sizingagule kudziwa zimenezo. Chotero pamaso pa zimenezo ine ndikuima molimba mtima ndikukhulupirira zinthu izi zimene ndazalikira. Izi zikuima bwino kwa amayi anga, zikuima bwino kwa amayi anthu ena, zikuima bwino kwa tonsefe. Ine sindikanatha kunena kuti Mulungu musawatenge iwo, chifukwa ine ndikudziwa kuti mwansanga pamene moyo wawo wachivundi ukuchoka muthupiri, iwo ali ndi lina likuwadikirira. Ndipo iwo adzakhalanso mkazi wang'ono mumaminiti pang'ono chabe iwo akangochoka kuno. Kodi inu munayamba mwazindikirapo mwana wang'ono pamene iye abadwa, akatumba ake ang'ono akugwedera ndi kunjenjemera. Koma pamene iye afika pa dziko lapansi, iye amalandira mzimu, ndipo kenako iye amadzakhala solo ya moyo. Ndipo mwansanga pamene solo imeneyo ibwerera kuchoka kuthupira ling'ono ilo, pali lina limayembekezera ilo. Mukuona chifukwa choyamba Mulungu amapanga solo ndi mzimu. Izo zimangopita kumatupi. Ndipo pamene ife tichoka kuno timangosintha malo okhalako ndi kupita kuyena, pakuti ngati msasa wa pa dziko lapansi upasuka tili nawo wina kale ukudikirira. Kotero ndicho chitonthozo chathu. Tsopano tiyeni tipemphere. Atate athu wa ulemerero akumwamba, kodi ife tikanachita chiyani mu maola awa akusowa kwakukulu ngati chikanapanda inu? Koma chiyembekezero chathu sichinamangidwe pa china chilichonse kupatula magazi a Yesu ndi chilungamo. Ndipo ndife wokondwa kwambiri kudziwa kuti kuli dziko kutsidya kwa mtsinje, kuti pamene inu mudzathana nafe pa dziko lapansi ili, kuti ife tidzangosintha malo athu okhalako, tidzapita ku dziko la ulemerero limenelo kutsidya kumene kulibeko matenda kapena kuwawa kwa mtima, imfa kapena kulekana. Ife nthawi zonse tidzakhala tili ndi inu, okondedwa athu. Chotero ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chiyembekezo cha ulemerero ichi chimene chili pa chifuwa chathu lero. Ndipo izo zimaoneka Ambuye zovuta mawa uno kuti ine ndibere kuno, osati kuti ndidzakutumikireni inu, komapo dziwa kuti ndine wamanjenje, ndipo ndimadabwa momwe ine ndikanati ndidzafikire kuthenga uwu mawa uno kwa mpingo. Mene ine ndikumverera kuti inu mawika pa mtima wanga, momwe ndani wanditengera ine mozungulira ndi mozungulira ndi iwo. Koma ine ndafika mpaka apa kuguwa mu dzina lanu. Ndipo ndikudzipereka ndekha ndi uthenga ndi zonse kupita m'manja mwanu. Ndipo dziwa kuti inu ndiwokhoza koposa kuutengera iwo ku mtima uliwonse. Ndikupereka chilichonse chimene ife tikuchisowa. Ife tikuzipereka izo zonse kwa inu tsopano, ndife eni monga utumiki wanu, monga milomo yanga ili choyankhulira chanu, ndi makutu monga zomveselera zanu. Tidalitseni ife Ambuye. Ndipo mulole kuti azimayi ena azibambo ndi iwo amene ati adzakhale masiku amene yali mkudza, ngati dziko liti lizidzayimabe, mulole iwo adzakonzekere ndi kudziwa nawonso kuti iwo akuyenera kudzafika kumeneko tsiku lina kuola ili limene amayi afikapo. Ine ndikupemphera Mulungu kuti iwo apange kukonzekera kwawo lero, pakuti kulibeko chinthu chimodzi chinanso ku dziko lapansi chimene chili chofunikira. Kulibe ndalama zomwe zingagule, kulibe kutchuka komwe kungapitirire, kulibe chimene chingathandize koma Mulungu, ndipo Mulungu yekha. Ndipo ife tikugwira kudzanja lake losasintha, podziwa kuti iye anati, mapazi a olungama amatsogoleredwa ndi Ambuye. Kotero kuvutika kwa pang'ono kumeneku kumene ife tili nako tsopano moyo uno udzatanthauza za zing'ono kwambiri. Monga wandakatulo anafotokozera izo, zovuta za njira sizidzaoneka ngati kanthu pamene ife tidzafika kumapeto kwa njirayi. Tithandizeni ife Ambuye, tilimbikire kukanikizira malo amayitanidwe apamwamba, kudziwa kuti tsiku lina mukuseri kwakukulu kuno ife tidzakakumana mokoma apo sachedwa apa. Mwadalitse mawu anu tsopano, mwadalitsa ntchito anu. Mwana aliyense wa Mulungu amene ali muno, mulole mitima yawo ikhale yotentha ndi yokondwezeka mawu uno. Ndipo Atate, ine ndikufuna zina za izo ine mwini. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo zinthu zonsezi mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndinazindikira kuti apa ife tili ndi mulu wa mipango, ndipo ine ndili ife tifika kwa iyo posachedwa apa. Ine ndabwera kuchokera ku ulendo kumene ine ndakhala ndili pa ulendo wokasaka ndi mwamuna ku mtunda uko kufupi ndi Alaska. Inu mukudziwa nyengo ino ndi mtundu wa nyengo imene ndimayika padera kugwa kwa masamba kwa mchaka kuti ndidzimangenso ndekha kukonzekera nyengo zimene zili patsogolo za utumiki. Ine si wamphamvu kwambiri chabwino ndinganene misempha yanga. Ine ndili ndi akachitidwe kamisempha koyipa kwambiri, ndipo ine ndikuzindikira kuti zimatengera mtundu umenewo wakachitidwe kuti kapange utumiki umene Ambuye andipatsa ine. Sungakhale ndi chilichonse mwa ulemerero pa dziko lapansi. Mwathupi ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha thupi la mphamvu, koma kachitidwe kanga kamisempha chifukwa chakuti iwe umachita pa mzere wapakati pa za thupi ndi zauzimu, ndipo izo zimakukhadzula iwe mzidutswa. Ndipo sitinayeserepo ndakhala pansi ndikufotokoza zimenezo kwa osonkhana anga chifukwa iwo sangazimvetse, chifukwa ine sindimadzimvetsa ine mwini, koma ngakhale kwa madokotala anandipima ine ndikundipima kupsinjika kwa mitsempha kumeneko. Anati iwo sanaonepo chilichonse chonga chimenecho mwaona, momwe zimasunthira kuchoka pa malo amodzi mpaka njira yonse kupita kwa inawo. Ine sindimamvetsa kafukufuku wawo wa sayansi ndi kapena chimene iwo achita njira zawo zochitira zinthu. Koma ine ndikudziwa kuti panali china chake chimene chinachitika kwa ine tsiku lina pamene Khristu anandigwira ine. Ine ndinasinthika, ndipo ndikungofuna kuti ndinene ichi chikhoza kundilimbikitsa ine. Ichi chikuoneka ngati icho chikhoza kukhala chinthu chosamvetsetseka kwambiri kuchinena icho mawu uno, koma basi ndisanalowe mu uthenga wanga kuti ndikhale ngati ndadzitontholetsa ndekha. Ine ndikufuna kunena zimenezo. Pamene ine ndinanena zakudzakhala kuno, ine sindimadziwa kuti amayi akanadzakhala akudwala. Ndipo inenso ndinapereka msonkhano wa usiku uno, Mulungu akalola ife titero. Ine ndidzakhala pano usiku uno ndikuyankhula ngati izo zili bwino ndi abusa. Ndipo ine ndikufuna ndidzayankhule za mtonthozi wabwera usiku uno. Ndiyeno umenewo ndi msonkhano wa usiku uno, ndipo ife tili ndi msonkhano wa mgonero pano usiku uno. Ndipo anthu onse akuyitanidwa mwachikondi kuti abwere ndi ndikudzadya mgonero uwu ndi ife usiku uno ndikuuthenga. Chinali chilimwe chapitachi pamene ndinali ku mtunda ku Alaska, kapena kufupi ndi Alaska ku British Columbia kumautumiki, kuti Ambuye anatipatsa ife nthawi ya ulemerero chotero. Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikukonda kupita kunja. Kodi mukundimva bwinobwino kumbuyo uko? Kodi ngati mungathe kuyezani mwamba manja anu kumbuyo uko? Nthawi zonse ndakhala ndikukonda kupita kunja. Monga aliyense akulidziwira banja lathu amadziwa zimenezo kumeneko. Amayi anga amene akufa kunja uko tsopano, mayi awo anali mwenye. Ndipo kutembenuka kwanga sikunasinthe zimenezo. Ndipo ine kukonda kwanga kopita kunja ndipo ndine wokondwa chifukwa ndikina kwake kumene ine ndimamuona Mulungu. Ine sindimapita kunja mochulukira kukasaka nyama, ndizo ndikukakhala kwandekha ndi Mulungu. Ndipo ine ndimasaka ndekha. Ndipo pamene ine ndinali kuntunda uko, ine ndinakomana ndi anamlondo la mphamvu abwino. Amenewo ndi anyamata mu Canada ndi malo inu musanalowe mchipululu, bungwe la zinyama limakulumikizitsani kwa anamlondola. ndipona mlondola ameneyo amayenera kukhala ndi ino ndipo ine ndinakomana ndi mʼbale wodabwitsa wa Chikhristu wang'ono wa Chipentekoste amene anali na mlondola wotchuka mu Canada. Mkazi wake anali mkazi wa ulemerero wopulumutsidwa ndipo iye ndi wa usinkhu wapafupifupi zaka 40 zakubadwa ndipo iye anali ndi ana 5 ang'ono anyamata ang'ono kuyambira 18 kutsika mpaka pafupifupi usinkhu wa zaka 2 ndipo iye anali atapatsidwa gawo lalikulu la mamayilosi 500 ansewu wa ku Akan kukhala danga lake lolo ndelerako kuli amwenye ena kumbuyo uko amene sanafune kusamukako ndipo iwo anali amwano kwambiri ndipo anayika chikwangwani mukabwera kuno magazi adzakhetsedwa koma komabe ife tinabwera kudutsa mopitilira icho ndipo tinabwerera chifukwa ine ndinkafuna kuti ndikayankhule ndi amwenye amenewo kuwonjezera pamenepo dzikolo linali lawo ilo lisanakhale lathu inu mukudziwa ndipo ndinali ndi nthawi yabwino ndi iwo chilimwe chathachi ndikuwawuza iwo za Ambuye Yesu ndipo bambo wina wokalamba bambo wokalamba wa fukolo anali pafupifupi wa zaka 100 iye anali ndi ake ine ndimatha kuona chifukwa chimene iye samafunira kuti apite iwo amakwirira akufawo muchipika ndi kuchipachika chipikacho mwamba mu mtengo iwo anali ndi ana ang'ono awiri atayikidwa amenewo ndithudi iye sankafuna kuchokapo ndikutha kuona chifukwa chimene iye samafunira kuti achokepo ndipo osungawo a boma la Canada ulamuliro wa Canada unati ngati iwo adzafikapo machita mwano iwo adzangowachotsako kumeneko ndiko apangitsa iwo kumapita bwanji mumadana nazo kuti iwo azichita zimenezo makanda awo atapachikidwa amenemo mitengo ndipo kotero komabe mitsinje inatsikira muse ndikudzatitchingira ife ndipo sitinathe kubwereranso mdziko kumene ife tinkapita kuti tikasake chimbalangondo chotuwa bambo Southwick awa Southwick iwo ali anali na mlondola ndipo iye ndipo ine ndinali ndi mtumiki wang'ono Ed Bisco ndipo kotero nyamata wake bambo Southwick anali ndi a mchimwene wawo wang'ono wa pafupifupi pakati pa usinkhu wa zaka 25 ndi 30 anali atadwalika kwambiri ndi khunyu bambo Southwick angokhala kumene mkhristu pafupifupi chaka chapitacho anali woweta ng'ombe mbuyomo ndipo iwo amakhala ngati aukali inu mukudziwa moyo wawo ndipo koma iye anali atangokhala mkhristu kumene ndipo iye ankakhulupirira ndipo iye anati ine ndinawerenga bukhu lanu mʼbale Branham ndipo ankapitiriza kukhomerera motsatira za mʼbale wake wakhunyu iye anati o ngati ine nditangokhoza kumubweretsa mʼbale wanga kwa ino yabwino inu mukudziwa kumverera kumene izo zimakupangitsa iwe iwe umakhala wopanda thandizo sungachite kalikonse ndipo umangodabwa momwe izo zonse zingachitikire ndiye mu Canada kawiri kawiri amuna amene inu amuna amene mumapita kunja maulendo mumadziwa pogwira akavalo ndipo ine ndimakonda akavalo ndi zinyama iwo kawiri kawiri amamangirira lamba kunchira ndikuwasiya iwo kumayenda mu mzere mzere wothinana koma kumeneko inu simungachite zimenezo chifukwa chimwalacho kutaya kavalo umodzi ukhoza kutaya mzere onsewu kotero ife timangoyenera kuwasiya iwo azipita ndi kumalimbana nawo njira ndipo ine ndinali kutali kumbuyo uko pakavalo wang'ono ndikuyesetsa kulimbana ndi wosocherawo ndi kuwabweretsa iwo amenemo ndipo mzimu woyera mu chisomo chake unatsikira pansi ine ndinamuyendetsa kavalo wanga ndipo ndinakwera kudutsa chingwecho kukwera mpaka kumene bambo Southwick ankatsogolera uko kutsogolo kudutsa mchire ndipo ine ndinati badi iye anati inde mʼbale Branham ine ndinati kodi utenga mawu anga iye anati ndi chilichonse chimene inu munganene ndipo ine ndinati ine ndili ndipo akuti atero Ambuye kwa iwe ine ndinati pita ukamutenge mchimwene wako kuchoka ku 40 St. John kumene kuli mamayilosi 7 kapena 800 kutalikira kwake kumubweretse iye pa msewu waukulu kuno ndipo iye ankakhala mkanyumba kakang'ono kokhala ndi sitovu yakale ngati mbawula anali ndi ana ake mmenemo ndipo ine ndinati nthawi yoyamba imene iye adzagwe khunyu udzamuvule mala yake kunsana kwake ndikupatsa iwe china chake choti udzachite udzawaponyere iwo pa moto ndikunena kuti izi ine ndikuchita mu dzina la Yesu Khristu. Iye anati ine ndidzachita zimenezo. Kotero iye anapita anatumiza ndipo anakamutenga mchimwene wakeyo anamubweretsa iye kumeneko ndipo mawu amenewo iye ankayenera kuti achokepo azikatsatira mkukuluziwo ndi bambo wina wosamalira zachilengedwe ndipo mchimwene wakeyo kawiri kawiri amakhala ndi kugwa kumeneko kawiri kapena kutatu pa tsiku ndipo amakhala nazo izo kuyambira ali mnyamata wang'ono ndipo mkazi wake ankachita mantha pafupi kufa ndi iyeyo pamene iye ankakhala ndi kugwa khonyu kumeneko chifukwa iye ankachita zosokoneza mwamphamvu kwambiri mnyamatayo ndipo iye anagwa khonyu badi atachokapo malo moti mkaziyo alumphire pa zenera monga ankachitira nthawi zambiri kuti awachotse ana ake pamenepo iye anangolumphira pa iye ndi kudzakoka malaya ake mkazi wang'ono wodzazidwa ndi mzimu woyera anakoka malaya ake ndipo anawaponyera iwo pa moto ndipo anati izi ine ndikuchita mu dzina la Yesu Khristu. Iye sanakhalepo nazonso kuyambira pamenepo. Izo zinali mu chilimwe cha thachi. Nthawi zambiri ndikudziwa kuti zimakhala zovuta pang'ono anthu amene sangamvetse amati Bale Branham mchifukwa chiyani ni mumapita kuokasaka mwaona iwo samamvetsetsa basi palibe chifukwa chomayesera kuti ndizifotokoze izo mwaona iwe umakapeza anthu kumeneko amene sangakhoze kupezedwa pafupifupi miyezi iwiri yapitayo kapena osati motalika chomwecho ndinadzutsidwa mmawa wina ine ndikukhulupirira ine sindikutsimikiza ine ndinazikamba izo kwa ambiri ya mu mpingo alipo ambiri pano amene andimvapo ine ndikukamba izi zisanachitike ndipo mmasomphenyawo amene ine ndinaona ine ndinaona chinyama chachikulu chooneka ngati mphalapala ndipo icho chinali ndi nyanga zazikulu zazitali ndipo icho chinali ine ndinachita kuzungulira kumbali ya thanthwe monga chonchi kuti ndifike kwa iyo ndipo iyo inali nyama yodziwika kwambiri iyo inali nyama ya chikho chopambana ndipo panali mwamuna amene ine ndinamuona amene anali atavala malaya obiriwira amandalasi ndiyeno tili pa njira nditatha kuyigwira nyamayo ine ndinamva a liwu likunena kuti nyanga zimenezo ndizodalika mainchesi 42 izo ndizodalika pafupifupi chonchi ndipo iyo inali nyama yayikulu kwambiri ndipo ndili pa njira ndikubwerera ndinaona chimbalangondo chachikulu cha msonga za siliva zotuwa tsopano chimenecho ndi chimbalangondo chodziwika zilipo zinayi mʼbanja la zotuwa chimodzi ndi cha msonga za siliva chimene chili chodziwika chotsatira chimatchedwa ndi dzina la chibadwa kadishi chimene chimakhala chakuda ndi khutu lozungulira chachiwiri chachitatu ndi chotuwa chawamba chimene chimakhala pakati pa mtundu wakuda ndi brown chimbalangondo chachikulu ndipo chotsatira ndi cha kodiaki chomwe chimapezeka kokha pa chilumba cha kodiaki chokha ndi kumadzulo kwa Alaska icho ndi chachikulu mantu chachikulu mwa zimbalangondo zonse koma icho ndi chotuwa koma cha msonga ya siliva ndi chakuda ndipo kuyera kumakhala pa kutuwako kumakhala kumapeto pa msonga ya tsitsi icho ndi chodziwika bwino chamkwiyo kwambiri chimbalangondo chaukali ndinachiwombera chimbalangondocho ndikuwombera kwa mtima ndinachipha icho koma ndinkakayikira mfuti yaing'onoyo imene ndinali nayo zakuyitenga iyo ndipo ine ndinali nditawawuza abale ndiyangati pano amene anandimvapo ine ndikunena za izo zisanachitike kuwezani mwamba manja anu chabwino ndithudi ambiri ya iwo mwaona ndipo kotero ndiye bambo a Gunbright anandimbira ine ndipo ankafuna kuti ine ndipite ku Alaska chabwino malo mopita ku Alaska ine ndinamverera kutsogozedwa kuti ndibwerere kuno ku ulendo uwu kumtunda kuno ndi badi chifukwa ine ndinali nditamulonjeza iye amene ine ndinakafika kumeneko ine ndinamuwuza mkazi wake ndi anthu onse ozungulira kumeneko zinthu izi zimene iye ananena ine ndinati koma tsopano ndani wa ine nonse amene ali ndi malaya obiriwira amandalasi palibe amene anali nawo chabwino ine ndinati ndiye ukuyenera kukhala ulendo wina kumene ndidzayende koma kwina kwake ambuye adzapereka izo kwa ine ndendende basi kotero ine ndinati ine ndimaganiza kuti mwina mwake ukanakhala ulendo uwu chabwino ife tinapitirira pa ulendo ndipo tsiku loyamba pamene ife tinakwera pamwamba pa mitengoyo kumene kulibeko mitengo kuntundako kumiyala ndi akavalo athu ndipo tsiku lachiwiri ife tinasaka zina ndipo ife tinapeza nkhosa zambiri zokhala ndi nyanga zopiringizika makotala atatu ndi zina zotero koma izo sizinali zabwino basi ndipo inu mukuyankhula za chiyanjano aliyense wa ife wachi pentekoste ndipo tinali ndi mzimu woyera ife tinali ndi nthawi ina kuntunda kumeneko ndi kumaona mitundu imeneyo ikusintha ndi mapira amenewo ndipo kuntunda uko kumene mulungu yekha amakhalako ndipo nthawi yabwino yotero sitimagona mpaka itakwana wanikoloko mmawa kumangomuta manda mulungu ndi kumakhala ndi nthawi ya ulemerero ndipo pa tsiku lachiwiri ife tinatuluka ndipo pafupifupi mamayilosi 6 mbuyo uko kuseri kwa miyalayo ife tinaona nkhosa zina zazikulu ndipo ndinati chabwino ife tibwerera mbuyo ndipo mawa wotsatira masana ife tidzakhala pa njira yathu chotero ife tinanyamuka mawa wotsatira kusana ache ndipo tinakafika kufika naye nikoloko ife tinali pamwamba kumene ife tinaona zibuluma zachipale koma tili pa njira yathu tikukwera ine ndinali nditaona mphalapala yanga ya ntchire yoyamba ndinali ndisanayionepo imodzi ine ndinaonapo zoweta ku Lapland ndi zina zotero koma usati mumphalapala zimene sizili karibu ndi dzina lachibadwa ndi gwape ndipo kotero kawirikawiri zimakhala ndi nyanga zotambalala monga chonchi imodzi imapindikira kutsogolo kwa mphuno zawo ndipo kenako nthambi zimatulukira kutsogolo ndipo kenako nyangazo zimamangirirana ndi nthambi zina zotambalala pafupifupi chomwecho bade anali atandiuza ine mwina mwake ine ndinati ayi iye ine ndinati iyo sinali mphalapala chifukwa iyo inalibe nyanga za mtundu umenewo koma mawa amenewo tikukera mwamba bwanji ine ndinaona ng'ombe ndi mwana wake ndipo ife linapita kumbali imodzi ndipo ine ndinayiona iyo ng'ombe yayingʼono yayimuna ikuthamanga ndipo mʼbale edi akufuna kuti akawadyetsa mwenye kumene iye ali mishonali apo panali mwamuna wabwino akuchokera nyumba yokondeka ndi mkazi wongochokera ku nyumba yokoma ndipo mikono yawo itadyedwa apa ndipo ikupweteka ndi utitiri kumene iwo ankakhala ndi amwenye ndi zinthu kunja uko akuyesetsa kumubweretsa Khristu kwa amwenyewo zimatengera chisomo kuti uchite zimenezo kumakadya chiponde kunja uko ndi manyuchi ndi kumakagona nyumba zimenezo momwe nsikidzi utitiri ndi chilichonse kumangodya izo monga choncho komabe kuti abweretse uthenga wa Yesu Khristu ndipo kotero mʼbale edi anazembera kuzungulira phiriro ndipo ine ndinakhala pamenepo mwamantha basi kwa maola awiri pamene ine ndinaona phiri lalikulu lodzaza ndi chipale pamwamba pake ine ndinaganiza ambuye mulungu mundirole ine ndidzakhale kuno mu zaka chikwi kuona mbalame zachikasu zimenezo musi mwa phiri ndi zitsamba zofiira ndipo zonse zikulumikizana ndi mapiri akulu wokutidwa ndi chipale amenewo akunyezimira muse kumalowa nyanjazo pali china chake basi cha izo momwe inu mungakhoze kukhalira pamenepo ndikumalira chifukwa ndi mulungu yekha amene angakhoze kujambula zimenezo alibe chimene chingakhoze kuchita izo mwaona ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo ine ndinapezeka ndikuganiza chabwino ine ndikudabwa chachitika nchiyani ndi mʼbale edi ine ndinapita kwa badi ndipo iye anali atakhala pamenepo akusangalala nazo zimenezo nayenso pafupifupi maola awiri ndipo ife tinayimirira ndipo ine ndinaona kamera yakanema ya edi ili apo pomwe pamwamba pamapira amenewo palibepo chilichonse koma mphalapala ndiyele basi zili pamwamba pomwe mitengo singamere ndipo ine ndinamuzindikira iye musi mwa phiriro iye anali atakweza zala zake mwamba monga chonchi yankazembera mphalapala yayingʼono yayimuna iyi chabwino iye anayiwombera mphalapalayo ndipo ife tinangoyisenda iyo ndipo tinabwereranso pamwamba pa phiri ndipo ine ndinatsika pansi mokwanira kuti ndikapeze madzi ndipo ine ndinali ndikungoyang'ana pozungulira ndi magalasi mwanjira ina pafupifupi mamayilosi awiri kuchokera kwa ine pamenepo panali nyama yangayo ine ndinamuona iye ine ndinati ndi imeneyo ndi iyo ine ndinati tayang'anani apa onani thanthwe ili Ife tikuyenera kuzungulira mbali. Ndipo ine ndinati chinthu chokhacho chatsalira ndi agirini amandalasi. Ndipo ndinayang'ana. Ndipo Edi anali atavala malaya agirini amandalasi. Ine ndinati, Edi, ine ndimaganiza kuti iwe. Iye anati, mʼbale Branham, ine sindimadziwa mkazi wanga ayenera kuti anawayika iwo mʼmenemo. Iye anati, ndinavala malaya oyera mawa uno, koma ine sindimadziwa zimenezo. Mkazi wanga akuyenera kuti anayika iwo mʼmenemo. Mulungu samalephera chinthu chimodzi. Iye ndi mwangwiro basi. Pamenepo iye anali ndi malaya agirini amandalasi. Namlondolayo anati, mʼbale Branham, ine sindikudziwa kuti muzungulira chotani kuti mukafike kumeneko. Ine ndinati sindikusamala ngati iye ali kutali mamayilosi 50, iye ndi wanga. Ine ndinati iye ndi wanga. Ndipo ife tinayamba kuyenda mozungulira thanthwe limenelo basi, mtsetse umenewo. Kumango zungulira mbalimo. Ndipo tinakafika kumeneko, ndipo ine ndinayipeza mphalapala yayikuluyo. Ndipo malo moti iyo ikhale ndi nyanga zotambalala, inali ndi zobaya. Sindinaonepo imodzi yonga iyo. Mukuona kusamvetsetseka kwake momwe Mulungu amachitira zinthu. Kotero ife tinawawuza nyamatawo kuti atsikire kumusi ndi kukatenga akavalowo ndi kukatenga nyamayo ndi kudzakomana nafe kumusi pansi pamene tizitsika pansi, chifukwa mʼbale Badi anayang'ana pozungulira anati, masomphenya mʼbale Branham, ngati iwo anali oona wokhudza mʼbale wanga kuti achiritsidwa kukhunyu, yayipeza nyama imeneyo mosalabadira kumene yoyili. Chotero iye anati, inu mukangokomana nafe, ife tidzakhala lili nayo iyo tikamakatsikira kumeneko. Ndipo kotero pamene ife tinayisenda iyo ndi chikopa ndi nyangazo ndi zonse zikanakwana pafupifupi mapaundi 100 ndi 25. Koma basi wosali chikopa cha thupi, chikopa chofewa basi. Kotero iye anati, tsopano mʼbale Branham anati, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Anati, sindimatha kuyisenda iyo apa, iye ndi ine tonse awiri, mmodzi mbali iliyonse. Iye anati, inu mukuti nyanga izi ndi mainchesi 42? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, izo zikuoneka ngati 90 kwa ine. Ine ndinati, izi ndi 42. Ndipo iye anati, ine ndili ndi tepi yoyezera mʼchikwama changa chachishalo. Ine ndinati, chabwino, inu muona kuti izo zili ndendende. Iye anati, ndiye molingana ndi zomwe inu mwandiwuza ine. Pena pake pakati pa kuno ndi kumene tikumanenda anyamata amenewo atavala malaya agirini amenewo, inu mupezako chimbalangondo cha msonga ya siliva chotuwa. Anati, sindinachionepo chimodzi, ndipo ine ndakhala mʼmapira amenewa moyo wanga onse. Ine ndinati, koma izo ndi pakuti atero Ambuye. Anati, inu mukudziwa kumenecho chili. Ine ndinati, ayi, koma icho chili pena pake pakati pakuno ndi kuli anyamata amenewo. Ife timatha kuona kumusi komwe kumene iwo anali pafupifupi mamayilosi 3 kumusi kunzere wa mitengo. Ine ndinati, ife tikachipeza icho. Sopano chimenecho ndi china chake. Iye anati, ndiyeno tikhala titafika kumusi uko mu ola ndi theka. Ndipo inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti mukapezako chimbalangondo chachikulu chotuwa chowopsa cha msonga za siliva kina kwake pakati pakuno ndi kuli anyamata amenewo. Ine ndinati, izo ndi molingana ndi mawu ake. Iye anati, icho chili pamenepo. Chotero tinazikweza nyangazo pamitu pathu ndipo timakhwekhwereka ndi kumatsikira musi mwapiriro mpaka ife tinakafika ku zibuluma zachipale. Ndipo pamene ife tinafika ku zibuluma zachipalezo kunali kotentha kwambiri. Tinachita kulowa mu zibuluma zachipalezo pang'ono kuti tizizidwe. Ife tinadutsa pamwamba pa chipalecho, tinadzatsika mpaka tinakafika pamene madzi ankatuluka pansi pa chipalecho. Ndipo matsika mpaka ku tinayamba kulowa mitengo. Ife tinangokhala pansi kuti tipume. Ine ndinatembenuka ndipo ndinayang'ana. Ine ndinati, taona Badi pafupifupi ngati ng'ombe, pafupifupi mamayilosi 2 kutalikira kwake. Iye anaponyera magalasi mwamba anayang'ana anati, mʼbale Branham, kotero ndithandizeni ine ndi cha msonga ya siliva. Anati, tayang'anani pa icho chikunyezimira mu dzuwa limenelo. Ine ndinati, ndi chimenecho tu. Ine ndinati, chabwino, tiyeni tipite tikachigwire icho. Kotero izo ndi zomwe tinachita. Tinapita ndi kukachigwira icho molingana ndi masomphenyawo. Nthawi inali itatha kwambiri kuti tijisende icho. Ife tinkaya nila kudigirira mpaka tsiku lotsatira. Ndiyeno tidatha kuchipeza chotu wacho tikubwerera musi ndiyeye anati. Ndipo inu munati nyanga zimenezo anati. Ngati nyanga zimenezo zikhale mainchesi 42 mbale Branham ine ndikomoka. Ine ndinati iwe suku soa kuti uchite kukomoka. Koma izo zili mainchesi 42. Icho ndi chimene izo zili. Kotero tinatsikira kumusi kuti ndipo ine ndinaganiza masomphenyawo abale ino amene munakweza manja anu ndi alongo kanthawi kapitako amene munandimva ine ndikunena izi izo zisanachitike ine ndinati akuyenera kuti analibire po anali mnyamata wang'ono inu nonse mukukumbukira ine ndikunena zimenezo dzanja lina lake laling'ono koma mnyamata wake ali ndi zaka 18 zakubadwa ndipo monga usinkhu wa birepo. Mugona, ndipo pamene ine ndina kafika kumusi uko, apo panali maedi atavala malaya ake agirini, amandalasi. Ine ndinaona dzanja laling'ono limenelo likuzungulira nyanga zimenezo, ndipo pamene ye anapita kumeneko ndikukatenga tepi yoyezera, anadzayika iyo pansi apa, ndipo anagwirizira. Nyamata wang'ono ameneyo anadzayika manja ake, ine ndinati, taona edi, manja ang'ono ameneyo panyangazo. Ndipo pamene iye anadzakoka tepi yoyezera yomonga chonchi iye anadzandiyang'ana ine ndipo anachita thovu kwenikweni pakamwa iye anati mbale Branham utaonani apa kungokwanira basi mainchesi 42 ndendende. Inu mukhoza kunena kuti mbale Branham chifukwa chiyani inu mukunena zimenezo pa Sunday sukulu.
I'm saying this for this reason.
Ine ndikunena izi pachifukwa ichi. Kumbuyo uko muchipangano chakale anzeru akale ndaneneri ya iwo amene anapita iwo ankampembedza Mulungu wakumwamba amene ankawaonetsera iwo masomphenya iwo ankamukonda Mulunguyo kupyolera muchisomo chake amene ankawakonda iwo. Iwo ankafunafuna nzinda kwina kwake china chake mkati mwawo iwo anasiya nyumba zawo ndipo iwo anadzakhala mwenda njira chifukwa iwo ankafunafuna nzinda kwina kwake iwo ankanena zinthu zimene tikuziona zikuchitika lero Mulungu yemweyo amene ankawakonda iwo ndipo mwachisomo chake ndikumawachitira iwo zinthu zimenezo ndi Mulungu yemweyo amene ife tikumutumikira muno mukachisi uyu mawa uno akuchita zinthu zomwezo ndipo pamenepo ilipo muchifuwa chathu njala yofunafuna mzinda umenewo ina kwake kumene iwo anapitako ndipo mwamawu ake ndi mwazizindikiro zamphamvu yake ndi mzimu omwewo ndi maulosi omwewo chinthu chomwecho chimene iye anawachitira iwo kumbuyo uko iye akutichitira ife lero ndipo inu mukuziona izo ndi umboni wosalephera kuti iye ndi Mulungu ndi choonadi cha Mulungu kotero kulikonse kumene mzinda waukuluwo uli ndipo kulikonse kumene iwo akusonkhanako ine ndikuyembekezera kudzawaona amayi anga amene akufawo ndinu nonse ndi iwo uko mu mzinda umenewo uko ndiwowo Abrahamu, Isaki, Yakobo, Daniele, Yesaya, Yeremiya. Chifukwa chisomo chomwecho cha Mulungu chimene chinkawakonda iwo ndipo kumawapatsa iwo masomphenya ndi kumawaonetsera iwo zinthu zimene zinali mkudza ndi Mulungu yemweyo lero amene akuchita chinthu chomwecho kwa ife choonadi chosalephera zimenezo ndi choonadi mzanga Atate wathu akumwamba ndife oyamikira chifukwa chimene inu mumafunira kuti ndikhale ndi zinthu zimenezo ine ndikuganiza mbuye inu mumango ndilimbikitsa ine podziwa kuti panali chodzidzimutsa chikubwera ine sindikudziwa inu mukudziwa ndipo ndikudziwa kuti sindinenso nyamata ine si nyamata wang'ono amene ankakonda kukangamira pa epuloni ya mayi ndipo ndine mwamuna wa zaka zapakati tsopano momwe ine ndimakukonderani inu ambuye momwe ine ndimakukhulupirirani inu tipatseni ife chisomo tsopano tithandizeni ife kuti tiphunzitse mawu anu kuti ena akhoze kuona ndi kuphunzira ndi kudziwa za inu ife tikupempha mu dzina la Yesu amen. Kwa mutu mawa uno ine ndikuganiza kuti ndizo zonse zomwe ndinali nazo basi chabwino misonkhano usiku uno ngonero kutsukana mapazi ndi zina zotero ndizo zonse ine ndakuyitanani inu kuti mudzakhale ndi ife koma kwa mutu wathu mawa uno tiyeni ife titsegule mu baibulo ku Mateyu woyera mutu wa
3
kuti tiwerenge gawo lina la malemba
at the 10th verse of the 3rd chapter.
Ine ndikufuna kuti ndiyambire pa ndime ya 10 ya mutu wa 3 wa Mateyu woyera. Ndipo ine ndikudziwa kuti alipo ambiri amene ayimirira ndipo ife timadana nazo zimenezo. Koma ngati ena inu mungasinthane nawo iwo kamodzi mukanthawi ine. Mundikhululukire ine pokhala potenga nthawi yanga koma ine inu mukumvetsa. Tsopano kuwerenga kwa lemba. Sobano ndiponso nkhwango yayikidwa pa muzi wa mtengo chifukwa chake mtengo uliwonse wosabereka chipatso chabwino udzadulidwa ndi kuponyedwa pa moto. Ine ndithudi ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kukulapa koma iye amene akudza pambuyo panga ndi wamphamvu kundiposa ine amene sindikuyenera kunyamula nsapato zake. Iye adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto. Amene chokubizira chake chili mdzanja lake yadzayeretsa mwathunthu padwale pake ndipo adzasonkhanitsa tirigu wake mu nkhokwe koma iye adzawotcha makoko ndi moto wosazimitsika. Kenako anabwera Yesu wa ku Galileya ku Yorodano kuti adzabatizidwe ndi iye.
But John forbid him saying, I have need to be baptized.
Koma Yohane anamuletsa iye anati, ine ndikuyenera kubatizidwa ndi inu, ndipo inu mukudza kwa ine. Ndipo Yesu poyankha anati kwa iye, balola izo kuti zikhale chomwecho tsopano, pakuti kuyenera kwa ife kukwaniritsa chilungamo chonse. Ndipo iye anamulola iye. Ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuchokera kumawa amenewo pamenepo mu ndime ya 15. Balola izo kuti zikhale chomwecho tsopano pakuti izo ndichoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Nthawi zambiri ndakhala ndikudabwa chifukwa chimene Yesu wa ku Nazareti ndipo nthawi zambiri zakhala zikufunsidwa kwa ine.
Why would a man like Jesus have to be baptized?
Chifukwa chiyani munthu ngati Yesu ankayenera kubatizidwa? Chifukwa chiyani munthu uyu anabatizidwa monga mwanchitidwe wolapa ndi wovomereza?
When he was a holy, spotless,
pamene iye anali woyera wopanda banga mwana wosayipitsidwa wa Mulungu wa moyo. Chifukwa chiyani munthu uyu ankayenera kuti abatizidwe ngati munthu wobwera? Ubatizo umachitika pambuyo pakuvomereza. Iye analibe kuvomereza kuti apange chifukwa iye anali Mulungu. Ndipo iye chifukwa chiyani iye ankayenera kuti abatizidwe monga iye anachitira kukulapa? Chifukwa iye sankasowa kulapa pakuti iye anali Mulungu wosaleperayo. Iye anali mdziko ndipo dziko linapangidwa ndi iye ndipo dziko silinamudziwe iye ayi. Mchifukwa chiyani iye ankayenera kubatizidwa? Ndipo kodi munazindikira mawu apambuyo pa zimenezo anati, pakuti chitiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Mwakuyankhula kwina, izo ziyenera kukwaniritsidwa. Mawu onse amene Mulungu wayankhula akuyenera kukwaniritsidwa. Mulungu sanganene chilichonse popanda icho kukwaniritsidwa. Pamene iye wayankhula izo, iyo ndi ntchito yomalizidwa. Izo zimakhala zotsirizika kale pamene Mulungu wayankhula izo. Mulungu samayankhula mpaka iye atakonzekera kuti izo zichitike. Ndipo pamene iye ayankhula, izo zimakhala ngati kuti izo zachitika kale. Tsopano, ngati izo sizingatipangitse ife maziko oti tiyikepo chikhulupiriro chathu mawu. Pamene Mulungu ayankhula mawu, izo zimakhala zatsirizidwa kale. Nanga bwanji zamalonjezo ake amene iye watipatsa ife? Chilichonse chimene iye wanena imeneyo ndi ntchito yomalizika kale. Chotero ndiyeno pamene ife tiwalandira mawu ake mu mtima mwathu. Izo zachitika kale, izo zatsirizika. Ndipo nchifukwa chiyani ndiye iyeyo? Izo sizikuyankha funsolo. Anabatizidwa ambiri anenapo kuti bwanji iye anabatizidwa chifukwa iye anali chitsanzo chathu. Zimenezo ndizoona mwanjira ena ake, pamalo ena ake. Zimenezo ndizoona, koma izo zonse sichoonadi. Chiona dija izo, chinali kuti iye anali choimira, iye anali wansembe wankulu. Ndipo wansembe wankulu yo asanadzozedwe, iye ankayenera kusambitsidwa. Ine ndikufuna ndikuwerengereni inu lemba lina lake mphindi chabe, uko mu buku la Exodo. Ndipo ine ndikuganiza ndindime ya 29 imene ine ndinayiremba, mutu wa 29 kani. Ndipo ndikufuna kuti ndiyambire apa pa ndime ya 4 ya mutu wa 29.
And Aaron and his sons thou shall bring unto the
ndipo Aroni ndi ana ake amuna, iwe udzawabweretse pa khomo la kachisira wosonkhana, ndipo udzawasambitse iwo ndi madzi. Iwe udzatenge zovalazo ndi kudzamuveka Aroni ndi chikhotho ndi mkanjo ndi efodi ndi efodi ndi chapa chifuwa ndi kuti mudzamange iye ndi lamba wa efodi. Ndipo iwe udzayike nduwira pamutu pake ndi pa opatulika pa korona pa nduwira. Ndipo iwe udzatenge mafuta odzozera ndi kudzawatsanulira iwo pamutu ndi kumdzoza iye. Mwaona, Aroni wansembe wankulu, iye asanadzozedwe nkomwe yankayenera kuti asambitsidwe ndi madzi. Chotero pamene Yesu iye asanadzozedwe wankulu wansembe wathu, iye anasambitsidwa ndi madzi. Ndipo kenako mafuta odzozera amenewo anatsanuliridwa pa iye kuti amudzoze iye. Monga Aroni anadzozedwa ndi mafuta, iye anadzozedwa ndi mzimu woyera. Pakuti Yohane anachitira umboni poona mzimu wa Mulungu kutsika ngati nkhunda ndipo nkudzapita pa iye. Ndipo liwu linati, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo. Chotero Baibulo linanena kuti Yesu anadzozedwa ndi mzimu woyera, ankapita kuchita ntchito zabwino. Maona, iye anadzozedwa. Ndipo iye asanadzozedwe yankayenera kuti akwaniritse chilungamo chonse. Mwaona, yankayenera kuti asambitsidwe ndi madzi kudzoza kusanabwere pa iye. Ndipo icho ndichoyimira chokongola kwambiri cha ife lero monga nsembe kwa Mulungu. Ife timayenera kubatizidwa poyamba kuvomereza machimo athu ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kutsuka machimo athu. Ndipo kenako inu mudzalandira kudzoza mphatso ya mzimu woyera. Mukuona, kusambitsidwa poyamba ndipo kenako kudzozedwera ku utumiki. Alibe mtumiki wolowa paguwa asanabatizidwe poyamba mu dzina la Yesu Khristu, chifukwa kulipo kokha kukhululukidwa kwa machimo kumakhalapo mu dzina la Yesu Khristu basi. Ayi, palibe dzina lina pansi pakumwamba linaperekedwa pakati pa anthu kulapa ndi kukhululukidwa kwa tchimo ziyenera kuphunzitsidwa mu dzina lake kuyambira ku Yerusalemu. Uko ndi kumene mzimu woyera unagwera ndi kudzoza koyambirira. Chotero mtumiki kapena wokhulupirira aliyense ameyenera poyamba asambitsidwe kumachimo ake mu dzina la Yesu Khristu, ndipo kenako nkudzozedwa ndi mzimu woyera kuti abweretse umboni wa Mulungu. Ndipo Khristu anali umboni wa Mulungu chifukwa Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Tsopano iye anati, balola izi kuti zikhale chomwechi Yohane uko nkulondola. Mwakuyankhula kwina, Yohane iwe ndiwe munthu wamphamvu, iwe ndiwe mneneri wankulu wamphamvu. Ndipo vumbulutso lako la ine ndi choonadi ndendende. Iwe ukudziwa yemwe ine ndiri. Iwe ukudziwa chifukwa utumiki wako sunachokere kwa munthu, utumiki wako unachokera kwa Mulungu. Iwe sunaziphunzire izo kwa munthu, iwe sunaphunzitsidwe izi mu seminari. Koma pa usinkhu wa zakana ini iwe unapita ku chipululu chifukwa iwe unabadwa uli mwana wosamvetsetseka wa chilendo. ndipo kuyambira pakubadwa kwako komwe Mulungu anayamba kuchita nawe, ndipo ngakhale usanabadwe mneneri anakuona iwe, ndipo iwe ndikuwala kwa tsiku lino, ndipo mchipululu iwo kudziwa imwe ine ndili, chifukwa Mulungu mchipululu anakuuza iwe kuti pakanadzakhala chizindikiro chikunditsatira ine, ndipo iwe wachitira kale umboni za icho, ndipo iwe ukuchidziwa icho, ndipo ife tikudziwa kuti wina ndi mzake ndi ndani, ife tikudziwana wina ndi mzake, ndiyeno izonzo na kuti iwe ukuyenera kubatizidwa ndi ine, koma tiye tirole kuti izo zikhale chomwecho, pakuti Yohane ngati ife tili kuwala kwa tsiku lino, ife tikuyenera kukwaniritsa chilungamo chonse. Mawu onse Mulungu akuyenera kukwaniritsidwa ndi ife atsiku lino, pakuti chikuyenera kuti ife chikutikakamiza, chikuyenera zili monga ife. Pakuti ngati ife tili mboni zoona za Mulungu lero Yohane, ife ndikuwala kwa mbado uno. Ndipo ngati ife tili kuwala kwa mbado uno, pali malemba ochuluka kwambiri amene akuyenera kukwaniritsidwa mu mbado uno. Ndipo zili kwa ife, haleluya, zili kwa ife kuonetsetsa kuti chilungamo chonse cha Mulungu chikukwaniritsidwa. Ndipo kodi chilungamo chake ndi chiyani? Mawu ake mwakuyankhula kwina Yohane, iwo kudziwa yemwene ndili, ine ndine wamkulu wa nsembe, izo nzoona Yohane, ndipo ine ndikuyenera kuti ndibatizidwe ndi iweyo, koma ife tikuyenera kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Ndipo ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi iweyo tsopano, kuti ndikwaniritse mawu a Mulungu, chifukwa mawu onse akuyenera kuti akwaniritsidwe. Ndipo ife ndikuwala kwa tsiku lino, ndipo zili kwa ife kuti tikwaniritse zonsezi. Ndipo ine ndikudziwa kuti chilungamo chako ndicho khumba chako, ndikukwaniritsa mawu. Izo zikuyenera kwa ife, ife ndikuwala. Kuwala kwa mbado uliwonse kumayenera kuchita chinthu chomwecho. Ife tikudziwa chimene chikuyenera kukwaniritsidwa. Inu amene muli ya uzimu, ndipo mukudziwa mawu a Mulungu, mukuona chimene Mulungu walonjeza. Tsopano mawu sadzabwera mopheka chabe, koma iwo amabwera mwakuyang'anitsitsa. Inu mumayenera kukanikizira njira yanu mkati kuti muwachite iwo, koma komabe zikutikakamiza ife. Koyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse cha Mulungu. Ife tikuyenera kuchita zimenezo. Ndipo tsopano Yesu anazindikira mwa Yohane kuti Yohane anali mneneri woona. Mawu anali atayankhula za Yohane, ndipo iye ankadziwa kuti iye anali mwamtheradi mneneri wa olaro. Ndipo Yohane ankadziwa kuti Yesu anali Mesiya wa olaro. Ndiyeno iwo awiri onse anali ndi kumvetsetsa. Oh, ngati mpingo wa Mulungu wa moyo ukanangotengera izo mitumwawo mawa uno ndi mitima yawo, kuti mpingo sudzalekanitsidwa ndizo tchinga za chipembedzo, kusembana kumeneko muti zikhupiriro ndi mitundu ndi zina zotero, kuti ife tidzakhoze kubwera pamodzi mu dzina la Ambuye Yesu, osakhala ndi chilichonse choti chotsa ife ku mawu oona Mulungu wa moyo. Ndikumayenda molunjika tikutsika mu mzere wa lemba umenewo, kuti tikakwaniritse chilungamo chonse cha Mulungu chalero. Pakuti aliyense akudziwa kuti ife tikukhala mu kuwala kwa kumadzulo, nenera anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Ndipo kotero ife tikudziwa kuti ife tikukhala mu ola limenero, ola la kuwala kwa kumadzulo. Chotero Ambuye Mulungu tithandizeni ife kuti tizindikire zimenezo. Ndiyeni tibwerere mbuyo pang'ono chabe, ndipo titenge anthu ena amene anadziwa malo awo mu tsiku lawo. Ndipo anali ololera kupirira kutsutsidwa kapena china chilichonse kuti mawu a Mulungu akhoze kukwaniritsidwa. Ndiyeni timutenge mwachitsanzo Noa ndi tsiku lake. Nari kwenye ravano wa yatata kukoma na ndi Mulungu ndiku dziwa dongo solo la Mulungu la tsigulo. Sobano yewe sungachite chili chonse pokapo kauda dziwa chimene we ukuchita. Iwe ukuyenera kudziwa kuti icho ndi chifuniro cha Mulungu. Iwe ukuyenera kudziwa kuti ndi dongosolo lake ndi chokhumba chake. Ndipo icho chaululidwa kwa iwe. Zikatero palibe chili chonse chimene chiti chidzalepheretse zimenezo. Sobano Noa anadziwa chifukwa iye sanapeze utumiki wake kuchokera ku sukulu ina ya maphunziro, koma iye anayankhulana ndi Mulungu maso ndi maso. Ndipo iye ankadziwa kuti kunkabwera chigumula cha madzi. Iye ankadziwa kuti mvula ikanadzavumba kuchokera mu mlengalenga ngati mitsinje kutseguka, ngakhale izo zinali molimba zikutsutsana ndi nkhani za sayansi mu tsiku limenero. Pa sayansi mosakayika ankamutsutsa Nowa ndipo anati, ife tikhoza kukutsimikizira iwe mwa sayansi kuti mulibemo madzi mwamba mmenemo. Pakuti iwo unali mbado wopambana nthawi imeneyo, wopambana kwambiri kuposa momwe ife tilili lero, wa sayansi kwambiri kuposa momwe ife tilili lero. Ino mukudziwa Yesu ankalozera kwa iwo monga izo zinali masiku a Nowa, momwe iwo anamangira zosema ndi mapira mwidi ndi zinthu zimene ife sitingakhoze kuzikhudza. Kuzimanga lero ndipo iwo anali asayansi opambana, wanali ndi mitundu ndi zinthu ndi mankhwala omitsira mitembo mu tsiku limenelo, kuti iwo ankakhoza kupanga thupi lisaonongeke. Ife sitingakhoze kuchita zimenezo lero ngati tikanati titero. Wanali atapita patsogolo kwambiri kuposa momwe ife tilili, ndipo iwo ankakhoza kutsimikizira kuti munalibe madzi mmenemo. Koma chimodzimodzi basi izo zinali zoyenera kwa Nowa. Iye atatha kulidziwa dongosolo la Mulungu kuti iye ankakhomabe zamphamvu chombocho. Chimodzimodzi basi pakuti iye ankadziwa kuti chombo chokhacho chikanakhala chinthu chokhacho chimene chikanati chidzayandame, zilibe kanthu ngati izo zinatsimikiziridwa mwa sayansi kuti munalibe madzi mmenemo, ngati mawu a Mulungu anali atanena kuti ikanadzavumba, iyo ikanati idzavumbe. Ndipo mundilole ine ndime apa kuti ndinene ichi chifukwa cha anthu odwala. Ngati vuto lanu lili loyipa kwambiri kuti mwina mwake dokotala kunena kuti palibe chiyembekezo, kodi zimenezo zikupanga kusiyana kotani? Bola ngati Mulungu akunena kwa iwe, ine ndikulola iwe kuti ukhale ndi moyo. Chifukwa chiyani dokotala kapena wasayansi wina akhoza kunena kuti chipembedzo chako chimene iwe umachigamba mzimu oyera ndi kuyankhula malilime kwako ndi kwako ndi zionetsero zako ndi zilubwerubwe chabe za mutu, kuti iwe sunadzazidwe ndi mzimu oyera, kuti kulibeko chinthu choterocho. Ndipo masauzande ochuluka azidaliki amalengeza izo lero kuti inu nonse mukungodzichititsa kuti kulibeko chinthu choterocho. Ndipo izo zili ena aiwane napo kwa ine, bwanji iwe osajoina chipembedzo china chabwino ndi kugwiritsa ntchito chikoka chako pobiritsa mtsogolo chipembedzo chimenecho. Ndipo kenako nkudzati, tsopano gulu ili apa la chipentekoste limene iwe ukupusitsana nalo, iwo angokhala gulu la chipembedzo achinyengo chabe. Ndipo iwo kulibeko chinthu choterocho monga icho, iwo angokhala otengeka mmalingaliro. Iwo iwo alibe chimene wakuchikambacho. Ife tikhoza kutsimikizira kuti iwo alibe zimenezo. Oh mbale, inu mwachedwa kwambiri. Ife tikudziwa chimene ife tili nacho. Ndife obadwa mwatsopano mwa mzimu oyera, ndipo ife tikuona ntchito zake pakati pathu pomwe, chimodzimodzi monga momwe zinkakhalira mu nthawi ya Baibulo. Ngati inu mumakhulupirira mwa mzimu oyera omwewo, ndiye nanga bwanji iye sakuchita chinthu chomwecho mu mpingo wanu? Chifukwa iye sangasinthe, iye ndi Mulungu. Kotero zilibe kanthu kuti maombona sayansi ali motani kuti ife tili otengeka chabe, kuti ife tangobalalika mmalingaliro kuti ndi tudi kulibe kwakali konse kuchipembedzo chachikulu ichi cha ife, kuti icho sichili basi chimene icho chiyenera kukhala. Ndi zina zotero monga chomwecho kuti ife ndi gulu chabe la otayidwa kunja. Musakhulupirire zimenezo. Ngati mwana wanu wankazi atabwera ku nyumba kuchokera ku sukulu ndi kudzati, amayi ife tatsimikizira lero kuti chigaza cha munthu ndichofanana basi ndi cha chimpanzi mwaona kapena ife taphunzira ndipo tadziwa kuti ife tonse tinachokera ku khungu limodzi kuti ndife zinyama chabe musakhupirire zimenezo ndipo zilibe kanthu chimene aliyense anena waza theolojia aliyense dokotala aliyense wasayansa aliyense mphunzitsa aliyense inu mugwiritsitse kumawu a mulungu pakuti kumbukirani ife tikumanga monga Nowa anali mutsiku lake ife tikumanga chombo ndipo Nowa ankadziwa kuti ngati samalizitsa chombo chimenecho kuti sibanja lake lokha limene likanati lidzapulumutsidwe kotero iye ankadziwa dongosolo la mulungu mkatikati mwakutsutsidwako izo sizinkamusautsa iye mpang'ono pomwe iye ankapitiriza kumakhoma chombocho kotero zilibe kanthu ndizochuluka bwanji zimene iwo akunena kulibeko chinthu choterocho ngati ubatizo wa mzimu woyera kulibeko chinthu choterocho ngati machiritso a uzimu chikutikakamiza ife ndi choyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse kuti tiyime mu ola lino la yesero ndi kukhomerera pa chombo cha Ambuye iwo amanena kuti mʼbale inu nonse mwasokonezeka mu maubatizo anuwo ndi zina zotero pali inu simukuyenera kumabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu ine ndimayankhulana ndi banja lokondiyeka madzulo apitawa ndipo pali mnyamata amene wangobatizidwa kumene ndipo amakhulupirira kuti alipo mulungu mmodzi yekha ndipo mu msonkhano wa amuna azamalonda iwo samamulola iye kuchitira umboni chifukwa iye samakhulupirira kuti kuli a mulungu atatu
No matter what they say,
sobano zilibe kanthu zomwe iwo amanena ndizokakamiza kwa ife ndizoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse mawu adzakhalabe chimodzimodzi pamene mabungwe amuna azamalonda ndi onse zidzapita ndipo mipingo sidzakhalaponso mawu a mulungu adzakhalapobe chimodzimodzi ndichoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse kodi aneneri sananenere za tsiku lino kumbukirani otsutsa amenewo ndikoyenera kwa iwo kuti akwaniritse zimenezo nawonso chifukwa izo zikuyenera kukwaniritsidwa nazonso koma Nowa izo sizinamusautse iye iye anapitirira patsogolo chifukwa iye ankadziwa dongosolo la mulungu iye ankadziwa chimene mulungu akanati adzachite mbalekidi iye ankadziwa dongosolo la mulungu chifukwa iye anali atayankhulana ndi mulungu ndipo izo zinali molingana ndi mawu a mulungu ndipo iye anapitirira kumachita zimenezo muli monse kaya sayansi makhoza kutsimikizira izo kapena china chilichonse kapena ndikutsutsa kochuluka bwanji kumene kunayikidwa pa Nowa iye anakhala be molondola ndi mawu a mulungu ndipo ankasemabe pamenepo chifukwa chiyani izo zinali zoyenera kwa iye chifukwa Nowa anali mneneri ndipo izo zinali zoyenera kwa iye mwakuti iye anasunga mawu a mulungu iye anakhala nawo iwo izo ndi zoyenera kwa neneri aliyense mneneri woona wa mulungu kuti iye azikhala ndi mawu mosalabadira zomwe sayansi inganene ndi zomwe ichi chingatsimikizire ichi kapena zina zotero izo ndizoyenera kuti izo zikwaniritse chilungamo chonse chabwino iwatumiza mawu kwa ine kuti ndiwapempherere amayi pompano muwapempherere iwo pompano dokotala wangochoka kumene chabwino tsopano Ambuye Yesu ine ndayima pano amenewo ndi amayi anga ngati wakupita ine ndikuwopereka moyo wawo manja mwa mulungu koma apa pali uthenga umene ukuyenera uzipitirira mbuye pali amoyo pano amene akuyenera kuti adzafe inu mundithandize ine mbuye ndine wanu mu dzina la Yesu ndichoyenera kwa ife ndichoyenera kwa ine tsopano kuti ndikwaniritse chilungamo chonse mawu a mulungu amabwera poyambirira palibe chikondi chonga chikondi cha mulungu tsopano Nowa zinalibe kanthu kuti kutsutsako kunali kotani pa abambo Nowa iye ankadziwa pamene iye anali atayima Ndipo kotero iye anakhalabe molondola ndi mawu, ndipo iye anamanga chombo kuti apulumutsiremo apa nyumba ake, chifukwa chinali choyenera kwa iye kuti achite chomwecho. Icho chinali choyenera kwa Nowa kuti achite chomwecho. Icho ndi choyenera kwa Mkhristu aliyense kuti ayime ndi mawu, kulondola ndendende, kuyima ndi mawu wa Mulungu. Miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, ino mudzachoka, ine ndidzachoka, mipingo idzachoka, mabungwe adzachoka, koma mawu a Mulungu sadzachoka konse. Mukhale okhulupirika, mwenda njira okhulupirika. Masiku a Enoki, chigumula chisanachitike, pamene Enoki ankayang'ana kunja uko ndi kumuona Nowa akumanga chombocho. Enoki anali mneneri. Enoki ankadziwa kuti anali choyimira, ndipo iye ankadziwa kuti chigumula chisanafike kuti iye ankayenera kupereka chitsanzo. Chotero masana ena kunali koyenera kwa iye kuti ayende ulendo. Kunali koyenera kuti ayende ulendo uwu ndi Mulungu. Ndipo mwanjira ina, tsiku limenero iye anasintha njira yake. Malo mozungulira mbali mwa phiriro, iye anatenga nsewu waukulu wa mfumu ndipo anangopitirirabe kumayenda. Ndipo iwo sanamupezepo iye chifukwa iye kunalibeko, koma anayendabe chokwera nsewu waukulu wa mfumu. Oh Mulungu, ndiloleni ine ndidzakhale monga Enoki pamene olalo lidzafika lakuti ndidzatenge njira. Mundilole ine ndidzaupeze nsewu waukulu wa mfumu. Ine ndikukhoza kumuona Enoki monga iye ankadziwira kuti izo zinali zoyenera kwa iye, pakuti iye anali mneneri, ndipo iye ankadziwa chomwe chikanati chidzachitike. Kotero ine ndikukhoza kumuona iye akumupyopyona mkazi wake kutsanzikana naye ndi kuti, wokondedwa, ndikuona iwe nthawi ina. Akuwatenga ana ake ndipo akuwapyopyona iwo potsanzikana nawo, ndipo akupita kwa mwana wake wa mwamuna wokwatira ndi mwana wake wa mkazi wokwatiwa, ndipo akuwapyopyona iwo motsanzikana nawo. Iwo anati, inu mukupita kuta bango? Kodi inu mukupita kukayenda pang'ono? Inde ndikupita koyenda. Koma iye sanatenge njira yakale yodziwikayo tsiku limenero, iye anatenga nsewu waukulu wa mfumu, ndipo iye anapitirira ku ulemerero. Izo zinali zoyenera kwa iye kuti achite zimenezo. Iye sanafune kuti achoke, komabe kunali koyenera kwa iye kuti akwaniritse chilungamo chonse, chifukwa iye anali choyimirira cha mpingo lero. Iye anali choyimira cha mpingo umene uti udzayende ulendo wakumasana, limodzi la masana awa. Ife tidzakhudzana ndi nsewu waukulu wa mfumu, ndipo kutali ife tidzapita. Eya, kunali koyenera kwa Nowa, kunali koyenera kwa Enoki kuti iwo akwaniritse chilungamo chonse. Ndiye ine ndikufuna kuti ndiyankhule za munthu wina apa. Panali munthu dzina lake Danieli, ndipo iye anakhala mu tsiku la wotsutsa. Inu mukudziwa, ana a Israeli anali atatengedwa kuchokera ku dziko la kwawo kupita ku Babiloni. Ndipo kumeneko iwo anali wokhumudwa, ndipo kwazaka 70 iwo anali ali kumusi kumeneko. Koma panali mneneri wang'ono amene anapita kumeneko ndiwowo, dzina lake Danieli. Ndipo iye ndi gulu laling'ono, abale apang'ono odzaza mdzanja anasonkhana pamodzi, ndipo anali atalumbirira okha kwa Mulungu kuti iwo sadzidetsa okha ndi machitidwe amakono a tsiku limenero. Iwo anali oti sapusitsidwa ndi nyama za mfumu. Iwo anali oti samamwa zakumwa zawo zaukali. Iwo anali oti samapita nawo ku maphwando ake. Koma iwo anali oti adzisunga okha kukhala woyera ndi wodzipereka kwa Mulungu, pakuti potero kunali koyenera kwa iwo. Izo zinali zoyenera kwa Danieli chifukwa iye anali mneneri, mwakuti iye anakhala ndi mawu. Mneneri woona aliyense amene amawadziwa mawu a Mulungu, amene ngati iye sakuwadziwa mawu a Mulungu, ndiye iye si mneneri woona. Mneneri woona amakhala ndi mawu, chilichonse chimene mawu akunena iwo amakhala kumene ndi iwo zilibe kanthu momwe kachitire katsikulo kaliri kapena chimene mpingo wamakono ukunena kapena chimene wina wake akunena kapena wina wake akuchita china chakenso mneneri woona amakhala be ndi mawu ndipo Danieli ankadziwa kuti ngati iye akhale ndi mawu zomwe zikanamuchitikira iye izo zikanadzamuchotsera iye kutchuka kwake izo zikanadzamuthetsera chiyanjano chake ndi abale ake onse izo zikanadzamuchotsera iye zinthu zambiri koma iwo anapanga lingaliro kuti iwo azipemphera kwa mulungu wina wake kenako pambuyo pake akhoza kubwerera ndi kumakapemphera kwa mulungu aliyense koma inu mukudziwa china chake chaicho mulungu ife sitimanyengerera pa za mulungu palibepo kunyengerera ndi mulungu mulungu amangokhala mulungu basi iye samatiyembekezera ife la mulungu kuti tikhale akhristu kumamutamanda iye ndi kumamupembedza iye ndipo lolemba awedewede ndi kuzitsitsira izo pansi ndi mitundu yonse yamalingaliro kuti mwina mwake ine ndimalakwitsa ndipo ine ndimayenera kuti ndichite ichi kapena icho ife timakhala okhazikika pa mawu a mulungu ndi kukhala kumene kwa iwo chotero ife tikupeza kuti Danieli kunali koyenera kwa iye monga mneneri kuti ayime ndi mawu muli monsemo kotero panali lamulo limene linaperekedwa ndipo linati kuti aliyense amene adzapembedze mulungu wina aliyense kupatula mulungu amene iwo anali atamusankha mwakuyankhula kwina ngati inu simugwirizana ndi ife ife tidzangokuponyerani inu mudzenje la mikango chabwino kunali koyenera kwa Danieli kunali koyenera kwa iye kuti akwaniritse chilungamo chonse kuti iye sakapembedza mulungu wina kapena kudzikola iye mwini ndi dziko lapansi koma kwa mulungu yekha basi kotero iye anangotsegula mazenerawo ndi kusunthira mwamba zimango zake ndipo anatsegula makataniwo ndi kuyang'ana kunja chakummawa ndi kumapemphera katatu pa tsiku basi monga momwe amachitira nthawi zonse chifukwa chiyani osati kuzembera kwina kwake ndi kukabisala kuti achite zimenezo koma iye ankatsegula mazenera ndi kulola aliyense kuti aziona amene angafune kutero iye sankachita manyazi ndi chipembedzo chake chifukwa ndi zoyenera kwa mkhristu kusachita manyazi ndi chipembedzo chako monga Paulo wakale ananena munjira imene imatchedwa mpatuko ya misala imeneyo ndi njira imene ine ndimapembedzera mulungu wa makolo athu mukuona ine sindimachita manyazi ndi uthenga wa yesu khristu iye anati pakuti ndi mphamvu ya mulungu kwa chipulumutso kwa aliyense amene amakhulupirira iwo uko nkulondola osachita nawo manyazi uthenga ndicho chinthu chimene chimagwira maola amene ngalawayo ikugwedezeka ndipo nyenyezi iliyonse sikuoneka ndipo mwezi ndi nyenyezi ndi mikuntho ikuomba icho chimagwirabe pakuti ndi uthenga wa yesu khristu Danieli anali wokhulupirika izo zinali zokakamizika kwa iye ana chihebri chinali chokakamizika kwa iwo chowayenera iwo iwo atatha kupanga mayimidwe awo kwa mulungu izo zinali zoyenera kwa iwo iwo sanasamale za ng'anjo ya moto pansi pa mayeso ovuta kodi iwo anasamala chiyani iwo anali atapanga mayimidwe oh mulungu ngati akhristu alero atangochiona chimenecho ine nditenga njira yanga ndi onyozeka ochepa ambuye ine ndayamba ndi yesu oh ambuye nditengeni ndipyoletseni ine pansi pa yeselo zovuta zobwereketsa mtima imfa matenda chisoni ine ndidzaponyabe mayere anga pa yesu khristu kudzatenga mayimidwe anga pa khristu thanthwe lolimba ine ndayima maziko ena onse ndi mchenga wochitimira china chilichonse chikumira maufumu adzagwa ndipo mafuko adzasweka ndipo zipembedzo zidzabalalika ndipo afiyoloje adzafa koma mawu a mulungu adzakhalabe chimodzimodzi inde kunali koyenera kwa iwo kuti atenge mayimidwe awo ndipo kunali koyenera kwa iwo atatha kutenga mayimidwe kuti iwo anakhalabe ndi mayimidwe awowo pamene muzibwera mawa uno mukukhulupirira kuti mulungu akuchizani inu ndipo inu nkutenga mayimidwe anu zikuyenera kwa inu kuti musachitire umboni chilichonse chotsutsana ndi chimenecho kapena musabwere ukonkulondola. Ngati simukumvelera kuti Mulungu akuchizani inu ndiye mukhale kutali, inu mukungochita chipongwe pa izo. Ngati mukumvelera mawu uno pamene kuyitanira pa guwa kubwera kuti ine ndikufuna kutenga mayimidwe anga kwa Khristu, ngati inu mukumvelera, muwerenge mtengowo, muwerenga amuna anu, muone ngati mungakwanitse kupita ku nkhondo. Muone ngati ndinu okonzeka. Ngati simukumvelera kuti mwakonzeka, musati mubwere. Koma ngati china chake chikukuzani inu, ili ndi tsiku langa, uwu ndi mawa wanga, ndiye inu mubwere ndi kudzakhazikika pamenepo. Musati musunthe nkomwe, zilibe kanthu ngati imfa ingakuyang'aneni inu. Ndipo chifunga kumayandama pa nkhope yanu, kodi inu musamala chiyani? Imani pamenepo, pakuti miyamba ndi dziko lapansi zidzapita. Ita mawanga sadzalephera konse, inu mudzakhala ndi iwo. Pamene inu mukuti ndikumukhulupirira Yesu Khristu ngati mchiritsi wanga, ine ndikukhulupirira mawu uno kuti iye achiza thupi langa lodwala. China chake chinandiuza ine kuti ndibwere ku charity. Ine ndili pano pakati pa okhulupirira. Ine ndikutenga kuima kwanga mawu uno. Ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikupita kuti ndikapemphereredwe. Pamene ine ndipemphereredwa, pamenepo pamayimidwa amenewo, ine ndidzayimabe. Zilibe kanthu momwe kungakhalire kwa mdima kapena kumene izo zili, ine ndidzayimabe pa mayimidwe amenewo. Inu munatenga mayimidwewo chifukwa ndi choyenera kwa inu. Inu mutatha kupanga kuvomereza kamodzi, mukuyenera kuyima ndi kuvomereza kwanuko. Izo nzona, izo zikukukakamizani inu monga Mkhristu, monga wokhulupirira kuti mukhale ndi mayimidwe anuwo. Musamamulole njerekezi azikukankhirani inu apa ndi apo. Nthawi zonse inu mumakhumudwa. Inu nthawi zonse mumachoka pa njira yeniyeniyo. Inu nthawi zonse mumalowa ndi kutuluka. Ndipo ndi momwe inu simumakhazikika paliponsepo. Inu simungakhale ndi chidaliro mwa inu mwini. Kapena inu simungathe palibe amene angakhale ndi chidaliro mwa inu. Inu mukuyenera kuyima, ndipo pamene inu mwachita zonse zomwe mungathe kuti muyime, ndiye imani. Muzingopitirira kumayima, kukonkulondola. Ife tiyenera tizichita zimenezo. Izo ndizotiyenera kwa ife. Izo ndizokakamizika kwa ife kuti tizichita zimenezo. Izo zinali zokakamizika kwa Eliya, zoyenera kwa Eliya neneri. Mwakuti iye anapanga kuyima kwake kuti akwaniritse mawu a Mulungu, chifukwa iye ankawadziwa mawu a Mulungu. Ndipo iye ankadziwa kuti akibishopu uyu Yezebeli ndi kusemphana kwawo konse kwa zipembedzo kunkagwirizana ndi kachitidwe ka dzikolo. Zinali zoyenera kwa Eliya monga neneri. Mwakuti iye anayima, ndipo iye anayima yekha. Anati kwa Mulungu, iwo onse apita, koma ine ndayima ndekha. Umo ndi mochuluka momwe iye ankadziwira. Mulungu anati iye anali ndi enanso amene anali atatenga kayimidwe komweko, mwina mwake osati pamalo amene Eliya anali, chifukwa iye anali chandamale kwa fukolo. Iwo sankakumana ndi kutsutsidwa monga iye ankachitira, chifukwa iwo onse anali akuombera molunjika pa iye. Chifukwa iye anali mneneri, koma kunali koyenera kwa iye mkatikati mwa Yesero, mkatikati mwa kutsutsidwa, mkatikati mwa kusanjanitsika. Kunali koyenera kwa Eliya monga mneneri kuti atenge mayimidwe ake pa Mulungu ndi kuyima pamenepo. Ndichotiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Amuna akulu amphamvu akuchitira mthunzi tsiku lino pamene zipembedzo za Yezebeli ndi zinthu zikuuka tsopano. Zinthu zimene ife tili nazo lero zikuyesera kuti zitenge malo. Ndichotiyenera kwa wantchito wa Mulungu. Zilibe kanthu chimene aliyense akunena kapena chimene chingachitike. Imanibe, chifukwa ndichotiyenera kuti ife tikhale ndi mawu. Eliya ankadziwa kuti iye anali neneri. Iye ankaona masomphenya. Mulungu anali atamutsimikizira iye kukhala neneri. Kotero zinalibe kanthu ngati abale ake analipo mateni ya masauzande. Tango yang'anani pa Aisraeli mamiliyoni aiwo. Anthu amene ankadzinenera kuti ankakhulupirira mwa Yehova. Iwo anali atadzipanga okha bungwe. Iwo anali atasandulika kukhala makono monga momwe iwo alili lero. Iwo anasandulika kukhala makono. Iwo analekerera pa mawu ake. Haleluya! Koma kunali koyenera kwa iye Eliya kuti akwaniritse chilungamo chonse. Kotero iye anayima pamenepo yekha akufula motsutsa zoyibazo ngati iwo akanatenga moyo wake nanga bwanji za iwo kunali koyenera kwa iye kuti akwaniritse chilungamo chonse munali choyipa mdzikolo munali kusanjanitsika mdzikolo munali zolakwika zamwamalemba mdzikolo ndipo kunali koyenera kwa Eliya kuti akwaniritse chilungamo chonse kuti amuyimirire Yehova kenako Yehova anamuyimirira Eliya amen ndichoyenera kwa iye
It was becoming to Abraham.
Abrahamu, izo zinali zoyenera kwa Abrahamu, kuti azileganitse eka kukusakhulupirira.
Becoming to any believer.
Ndichoyenera kwa okhulupirira aliyense kuti mudzileganitse nokha kukusakhulupirira. Abrahamu, chinali choyenera kwa iye kuti ayende mdziko lake lake. Iye ndi Mulungu. Yeka, chifukwa iye anali mneneri. Ziko silina mvetse chifukwa chimene Abraham anapangira chisankho choterocho. Chifukwa chiyani iye anachoka kwawo. Chifukwa chiyani iye anasiya chalichi chake. Chifukwa chiyani iye anawasiya anthu ake. Chifukwa chiyani iye anachita chinthu chopupuluma chomwecho. Kukayenda mtsiko la chilendo limene kunalibe madzi kapena chakudya. Chifukwa chiyani iye anapita mzipululu zopanda zomera zimenezo kumene anthu anali asanapiteko. Koma zinali zoyenera kwa iye pakuti iye anali mneneri. Kuti adzilekanitse yekha kukusakhulupirira konse ndi kuti akayende yekha ndi Mulungu. Mulungu anati, dzilekanitse wekha ndipo ine ndidzakudalitsa iwe. Pamene udzipatula wekha kukusakhulupirira konse, Mulungu amakudalitsa iwe. Ndipo ndichoyenera kwa aliyense wa ife mosalabadira mtengo wake. Kuti tidzilekanitse tokha ku dziko losakhulupirira. Tulukani pakati pawo ndipo mukhale odzilekanitsa, atero Mulungu. Ine ndidzakulandirani inu. Ndichoyenera kwa ife monga muna ndi akaza Mulungu kuti titenge mayimidwe athu mu ola la ndima ili limene ife tikukhalamo. Abrahamu mosalabadira zomwe ena onsewa ankaganiza yanadzilekanitsa yekha. Chifukwa chiyani? Yanali atamuona Mulungu. Yanaona masomphenya. Masomphenya awa anali owona. Masomphenya awa anafika podzachitika. Yankadziwa kuti Mulungu anali ndi iyeyo, Abrahamu, kuti apange neno lobupuluma monga iye anachitira, mwamuna wa zaka 100 ndi mkazi wake 90. Ndipo mkaziyo anali wowuma, ndipo mwamunayo anali wosabala. Ndipo iwo anali woti akakhala ndi mwana pa usinkhu uwu. Bwanji, sayansi ya zamankhwala ya tsiku limenelo ikanamutcha iye mtundu wina. Wawosamvetsetseka iwo akanamutcha iye wa misala koma chinali chowayenera haleluya nthawi zina zimakhala zoyenera kukhala wosamvetsetseka ngati izo zili molingana ndi mawu Mulungu anali atayankhula ndi iye anati Abrahamu anati inde ambuye ine ndine Mulungu wa makolo anu ine ndine Mulungu wa muyaya ine ndine El Shaddai ine ndine chifuwa ine ndine bere Ine ndine wopereka mphamvu. Ine sindikusamala kuti iwe uli ndi zaka zingati Abrahamu. Zimenezo ndi chiyani kwa iwe. Ine sindikusamala momwe iwe ulili osabereka kapena kuti chiberekero chake ndichowuma bwanji. Ine ndidzakupatsa iwe mwana wa mwamuna. Ndipo Abrahamu anati ine ndikukukhulupirirani inu Mulungu. Haleluya. Baibulo linati iye sanadzandine palonjezo la Mulungu mwakusakhulupirira. Koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Chifukwa chiyani? Zinali zoyenera kwa iye. Iye anali ataona dzanja la Mulungu likusuntha mumphamvu. Oh, Branham Tabernacle. Kodi ndi mawu a mtundu wanji amene ife titi tidzawapereke pa tsiku la chiweruzo. Amene ife taona dzanja lake la mphamvu. Ife taona mphamvu yake. Ife taona ulemerero wake, ife taona zomwe yana nena, izo sizimalephera konse. Ife taona umunthu wake, lawira moto lalikulu, wala kutapachikika mchipinda muno. Ife takuona iko uko, sayansi ya jambula zithunzi za iko, ndi chilichonse. Ndikumva uthenga ukupita molunjika kumene pa mzere. Zilekanitseni nokha kwa iwo, musayanjane ndi chilichonse chakusakhulupirira, ndichoyenera kwa ife. Kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Abrahamu anadzinenera kuti iye anali mwenda njira ndi mlendo. Iye analibe chochita chilichonse. Iye sankamudziwa aliyense pa dziko lapansi. Iye ankayenda ndi Mulungu chifukwa chinali choyenera kwa iye. Chifukwa anali atamuona iye. Icho chinali choyenera kwa Abrahamu. Pamene mafumu onse awo anakomana kunja uko, inu mukudziwa, kutaka mupange iye kukhala munthu wankulu kwambiri. Mafumu onse, Abrahamu atatha kupeza chigonjetso chachikulu ichi, pamene mafumu anakomana ndi iye kunja uko, abale onse achipembedzo, ndipo anati, iwe ukudziwa Abrahamu, ife tipanga mgwirizano ndi iwe. Ife tichita chakuti ndi chakuti. Yanati ine sinditenga ngakhale chingwe cha nsabato kwa ine. Kuopa mungadzanene kuti ine ndinampanga Abrahamu kanthu. Oh, zinali zoyenera kwa iye pakuti yankadziwa. Haleluya. Kuti Mulungu analumbirira kwa iye, ine ndikupatsa iwe kulikonse kumene ungayang'ane, kumawa, kumpoto, kumadzulo, kapena kumwera. Zimapanga kusiyana kotani ngati ife tili ndi 5 tambala kapena 20 tambala, kaya ife tili ndi china chake choti tidye kapena ife tilibe, kaya ife tikukhala moyo kapena tikufa. Mulungu analonjeza, ofatsa adzalandira dziko lapansi. Izo ndizo tikakamiza ife, ndizo yenera kwa ife kuti ife tizikhala monga chomwecho, kumachita monga chomwecho. Tiyenera kukwaniritsa chilungamo chonse. Mulungu akufuna amuna ndi akazi amene adzayime ndi kukwaniritsa chilungamo chonse. Zonadi chilungamo ndi mawu ake. Monga ndinanenera kumayambiriro kwa ulaliki, icho ndi chifukwa chake chimene Yesu anabatizidwira. Zinalibe kanthu momwe izo zinalili. Ngati iye ankadzinenera kuti anali mwana wa Mulungu, ndiye ankabatizidwa kuloza kuchikhululukiro cha machimo. Iye analibe aliwonse, koma iye ankayenera kuti atsukidwe chifukwa iye anali wansembe wankulu. Iye ankayenera kukwaniritsa chilungamo chonse. Anati, balo la izo Yohane, ine ndikudziwa kuti iwe ukudziwa zimenezo, ine ndikudziwa kuti ndikudziwa zimenezo. Ndipo ife tikudziwana wina ndi mzake, koma ife tilole kuti izo zikhale chomwecho, koma izo ndizotiyenera kwa ife. Amen. Haleluya. Ndiye ine ndidzatenga njira ndiwonyozeka pang'ono Ambuye. Ndizoyenera kwa ine, ndizoyenera kwa inu monga ntchito a Mulungu. Kuti titenge njira ndiwonyozeka pang'ono Ambuye. Kuti tiziyenda mwa Mulungu molungama, moyera, moyo wapakati panowu, usiya pambali cholemetsa chilichonse chimene sichimachedwa kutifoketsa ife, kuyang'ana kwa woyambitsa ndi wotsirizitsa wa chikhulupiriro chathu, Yesu Khristu. Amen. Izo zinali zoyenera kwa Abrahamu pamene iye ankayenda kupita kumeneko. Ndipo Mulungu anamuuza iye, tsopano mutenge nyamata wang'ono uyu. Tsopano ndiwe wa usinkhu wa zaka 100 ndi pafupi 20 zakubadwa. Ndipo iwe uli ndi nyamata wang'ono pano, wa mutu wa ung'ono wa nzindo. Iye ndi kanthu kakang'ono kokoma. Koma ine ndikufuna kuti iwe umutengere iye pamwamba pa phiri apo, ndipo ukampereka iye nsembe. Mwa iye ine ndidzapanga mafuko ambiri kuchokera mwa iwe. Izo zikanatheka bwanji, zinkaoneka ngati Mulungu anali yatasokonezeka. Ine ndidzatenga kupyolera mwa Isaki ndi kudzadalitsa dziko lonse ndi fuko lililonse ndi iye. Koma ine ndikufuna iwe kuti umutengere iye pamwamba apo, ndipo ukamuphe iye kudzera mwa mbewu ya Isaki. Haleluya. Kudzera mu mbewu ya Isaki ine ndidzadalitsa fuko lililonse pansi pa miyamba. Koma ine ndikufuna kuti iwe umutengere iye kumeneko, ndipo ukamuphe iye. Oh, bambo wokhwima, wolimba, wokalamba ameneyo ali ndi nkhuni ndi thumba pansana pake, akumutsogolera bulu. Mayi, Isaki wang'ono akuyenda patsogolo pa iye. Iye sanadzandime pa lonjezo la Mulungu kupyolera mukusakhulupirira. Zinali zoyenera kwa iye, pakuti Abrahamu anati iye mwini, ndinamulandira iye monga mmodzi wochokera kwa akufa, ndipo ndine wokopedwa kwa thunthu kuti Mulungu ndi wokhoza kumuukitsa iye kenanso. Amen. Kunali koyenera kwa Abrahamu kuti akwaniritse chilungamo chonse. Yankadziwa chimene yankachigamba, yankamudziwa Mulungu wake. Yanadziwa kuti chimene Mulungu ananena, Mulungu anali wothekera kuchichita. Lonjezo limene Mulungu analipanga, Mulungu ndi wokhoza kusunga lonjezo lake muli monsemo. Kotero kunali koyenera kwa Abrahamu kuti akwaniritse chilungamo chonse. Kunali koyenera kwa ophunzira pa Pentekoste kuti apite kuchipinda chapamwamba chija. Chifukwa chiyani? Mchifukwa chiyani kunali koyenera? Chifukwa iwo anali atakumana ndi munthuyo kalipentala wodziwika ku dziko, mlendo wa ku Galileya wa dzina loyipa wapathengo. Koma Yohana liyata muona munthu ameneyo akuukitsa kufa. Yohana liyata muona munthu ameneyo akutsegula maso akhungu. Yohana liyata mumva munthu ameneyo akulalikira mawu osayipitsidwa a Mulungu. Ndipo iwo ankadziwa kuti iye anali Mesiya. Yohana liyata ona zizindikiro zonse pomuzungulira iye. Iwo anali atamumva Mulungu akuyankhula kuchokera mmiyamba. Iwo anali ataliona lawira moto lija litapachikika pa iye. Iwo anadziwa kuti iye anali Mesiya. Ndipo pamene iye anawauza iwo ndikoyenera kwa ine kuti ndichoke, koma ine ndikufuna inu mupite kumeneko ku mzinda wa Yerusalemu ndikukakhala kumeneko mukangodikirira kumeneko motalika bwanji mpakana. Izo zidzakhala nthawi yayitali bwanji Ambuye? Basi mpakana, mpaka mutadzadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Mukadzatero mudzakhala mboni zanga. Izo zikakhala nthawi yayitali bwanji Ambuye? Kwambato uno ndi kwambato uwo ndi onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Yerusalemu, Yudeya, Samariya ndi kumalekezero a dziko lapansi. Koma inu musanapite, ine ndikufuna kuti mukadikirire. Ine ndikakuchitirani inu china chake. Kunali koyenera kwa iwo kuti anapita mchipinda chapamwamba chifukwa iwo anali ataona mphamvu yake. Iwo anadziwa kuti iye anafa wakufa. Anafa kufa kwenikweni mwakuti ngakhale mwezi ndi nyenyezi zinachitira umboni kuti iye anafa. Izo zinabisa nkhope zawo ndipo sizikanakhoza kuwala. Dziko lapansi linadziwa kuti iye anali atafa mpaka ilo linagwedezeka ndi kudzilambatitsa kwa manjenje. Miyala inageya kuchokera pansi imene inali itakhala mmenemo kuyambira pa chionongeko cha chigumula. Iwo anadziwa kuti ameneyo anali Mesiya. Iwo anadziwa kuti mawu ake anali kuti iye anali woti adzatumizenso mzimu woyera. Iwo anadziwa kuti ilo linali lonjezo. Iwo ankadziwa kuti iwo ankayenera kuti akadikirire iwo kumeneko. Iwo anali atamuona iye. Iwo anadziwa kuti iye anali atafa. Iwo anadziwa kuti iye anali atauka. Iwo anali atamuona iye. Chotero iwo anadziwa chimene iwo anali kuchikamba. Kufikira munthu atadziwa chimene akuchikamba, yesa angathe kunena zochuluka. Koma pamene iwe ukudziwa zomwe ukuzikambazo, ngati mukuganiza kuti uku ndikutengeka, bwerani mudzakupeza iko kamodzi. Ndiye mudzadziwa chimene mukuchikambacho. Iko sikutengeka, ndi mphamvu ya Mulungu kwa chipulumutso, ndi mzimu woyera. Ndikudziwa chimene ndikuchikamba. Aliyense amene anamulandira iye amadziwa chimene iwo amayankhula. Kunali koyenera kwa ophunzirawo, kunali kowayenera iwo kuti asunge mawu ake kuti akadikirire ku Yerusalemu. Kotero iwo anapita uko kuti akadikirire pa Pentekoste kufikira atalandira mzimu woyera. Pakuti poteropo iwo anadziwa kuti utumiki wawo sukanakhoza kupitirira mpaka iwo atalandira mzimu woyera kuti uchitire umboni za iye. Iwo ankadziwa kuti iwo anali opanda thandizo, koma iwo ankayenera kukhala ndi kukhalapo kwake. Kotero iwo anapita kukadikirira pa iwo. Zinali zokakamizika kwa Petro. Yesu atatha kukumana naye iye, mu Mariko 16 anati, pitani mudziko lonse lapansi ndipo mukalalikire uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mudzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Adzayankhula ndi malilime atsopano. Adzatenga njoka. Adzamwa zinthu zakupha. Izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Kunali koyenera kwa Petro woyera, msodzi wakaleyo. Analibe maphunziro okwanira kuti alembe dzina lake lomwe. Koma tsiku lina pamene iye ankadutsa pa chipata chokongola chimene Solomoni anali atachimanga, pamenepo panali munthu amene anali wolumala. Maondo ake anali ofoka polumikizira chidendene. Iye samatha kuyenda. Iye anali atakhala mwanjira imeneyo. Iye analibe mphamvu. Bambo wa zaka pafupifupi 40 ndipo iye analibe mphamvu. Koma pamene Petro anamva chikho chikupanga phokoso, ndipo iye anayangʼana pansi ndipo anaona munthu wolumala atakhala pamenepo. Ndipo china chake chinagunda mu mtima mwake. Iye anakhala ali pa Pentekoste. Iye anali ndi mzimu woyera. Iye anali ndi lonjezo la Yesu. Kotero kunali kokakamizika, kunali koyenera kwa iye, mwakuti iye anati, siliva ndi golide ine ndilibe. Iye anapereka umboni wake, ine ndilibe siliva ndi golide, koma chimene ine ndili nacho ine ndipereka icho kwa iwe ngati iwe ungathe kuchilandira icho ndikukhoza kulingalira munthu yakunena kuti ndikhoza kulandira icho anati ndiye mu dzina la Yesu Kristu wa ku Nazareti imirira pa mapazi yako ndipo uchiritsidwe ndipo iye anafikira pansi ndikukamugwira iye kuonetsera chikhulupiriro chake ndipo anamudzutsa iye monga choncho ndipo mafupa ake apo olumikizira chilendene analandira mphamvu ndipo iye anapita akutsimphina akutamanda ndikumulemekeza Mulungu izo zinali zokakamizika kwa iye kuti achite zimenezo izo zinali zoyenera kwa iye yankayenera kuchita zimenezo chifukwa iye anali wophunzira wodzozedwa iye anali atakhala ndi Yesu dziko lapansi lonse linadziwa dzulo lake mubwalo la milandu la Sanhedrin pamene iwo anamusonkhanira iye iyeyo ndi Yohane awiri onse aiwo mbuli ndi osaphunzira iwo anadziwa kuti iwo anali atakhala ndi Yesu chifukwa iwo anamva momwe iwo ankayankhulira kulimba mtima kumene iwo anali nako iwo anadziwa kuti china chake chinali chita wachitikira iwo ndipo Petro amadziwa zimenezo kotero izo zinali zoyenera kwa Petro izo zinali zoyenera kwa iye chifukwa iye anali ndi lonjezo la Mulungu la tsiku limenelo ine ndidzakupatsani inu mphamvu ine ndidzakupatsani inu mphamvu inu muzidzaponda pa mitu ya njoka ndi zinkhanira chilichonse chimene mudzapempha mu dzina langa chimenecho ine ndidzachichita ngati inu mudzanena kwa phiri lisunthidwa ndipo osakayikira izo mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene mwanenacho chichitika inu mukhoza kudzakhala nacho chimene mwanenacho zinali zoyenera kwa Petro nthawi imeneyo kuti akhulupirire zimenezo zinali zomuyenera iye icho ndi chimene iye ankayenera kuchita chifukwa iye ankadziwa kuti iye ankakhala mu tsiku la kutuma kumeneko uko kunali kuwala kwa ulalo chiunditsiro chinali chitangobwera kumene mzimu woyera unali pamenepo izo zinali zoyenera kwa iye izo zinali zoyenera kwa Paulo woyera atatha kukhala wotsutsa ndipo ali pa ulendo wake wa ku Damasiko tsiku lina kumeneko lawela moto lija limene linatsogolera Israeli kuchokera ku Igupto kupita ku dziko lolonjezedwa limene linali litasandulika thupi ndipo linadzakhala pakati pawo ndipo linabwereranso kwa Mulungu linayankhula kwa iye ndipo iye anadabwa kodi zingatheke bwanji uyu kukhala Yehova kodi zingatheke bwanji ndipo pamenepo iye ali mulawira moto lomwero litapachikika pamenepo ambuye inu ndinu yani amene ine ndikumuzunza yanati ine ndine Yesu oh my yanamutuma iye anamupatsa iye utumiki wake anamutuma Paulo anamupatsa iye utumiki wake Paulo anali atakhala mukukhalapo kwa Mulungu iye anali ataona lawira moto iye anamuona Yesu ameneyo amene nthawi ina anali lawira moto kenako anadzasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo anabwereranso kulawira moto ndipo anamutuma iye ku utumiki wake haleluya alibe chimene chikanati chidzamugwedeze iye nali kwayenera kwa iye pamene iwo anachotsa mipango bathupi lake ndipo anayitumiza kwa odwala izo zinali zoyenera kwa iye chifukwa iye ankadziwa kuti iye anali mtumwi wodzozedwayo ankaona masomphenya a Mulungu ndipo Mulungu amaonekera pamaso pake ndipo ankayankhula ndipo amaziona izo zikuchitika ndendende basi bwanji izo zinali zoyenera kwa Paulo pamene iye ankayesetsa kuti awathandizire anthu wokwaniritsa mawu amene iye anatumidwa iye anali kuwala kwa tsikulo iye anali kuwala kwa mitundu iye ankadziwa zimenezo Mulungu anamutuma iye kuti adzakhale iye anali kuwala mu tsiku limenelo kotero iye anatumidwa kwa Paulo tsopano izo ndizoyenera kwa ife ndizotiyenera ife mu tsiku lino ife tikudziwa ife tangodutsa kumene mibado ya mpingo ife tikudziwa kuti talandira mzimu woyera ife tikudziwa zimenezo mopanda nthunzi wakukayikira ife tikudziwa kuti tili nako kuwala kwa uthenga lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera mulibe mlaliki mdziko kapena china chilichonse amene angakene iwo kodi izi zikuyenera zichitike mpaka kuti lonjezo lilikwana anu kwa iwo amene ali kutali ngakhale ochuluka amene ambuye mulungu wathu adzawayitana mnenera anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo kuwala kwa uthenga uku ukanadzabwereranso monga dzuwa lomwero limatulukira kummawa ndi kukalowa kumadzulo ilo likanadzabwereranso masiku otsiriza ndife pano masiko otsiriza
ife
talandira mzimu woyera ife tikudziwa zimenezo ife tinayankhula malilime monga iwo anachitira pa Pentekoste ndipo ife tikudziwa kuti inu mukhoza kulandira iwo ife tikudziwa kuti ngero achisanu ndi chiwiri wapereka uthenga ife tikuona iwo ukutsimikiziridwa chizindikiro ife tikudziwa kuti tili pa mapeto a mbado wa Laodikaya ife tikudziwa kuti mikangano ya fuko zizindikiro ndi zodabwitsa zikuonekera konse konse ife tikudziwa kuti tili ku mapeto a nthawi Mulungu akuchitira umboni ndipo izo zikutikakamiza ife izo ndi zoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse mafuko kuwukirana ndi mafuko kupsinjika pa nthawi osautsika zinthu zonsezi zimene ife tazimva ngati inu mungathe kuwulandira iwo tsopano ife tili pa ola lotsiriza ife tili mu mbado wa mpingo wa Laodikaya mtumiki aliyense wapereka mbado wake wapereka uthenga wake mu mbado wake ndipo ife tili pano pa mapeto a mbado ndipo ife tikuona kuti Mulungu watsimikizira izo ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ndipo palibe amene anganene kuti izo sizili chomwecho yali pano tsopano yali mu mpingo yali mwa anthu palibe amene anganene kuti izo sizili chomwecho ife tikudziwa kuti yali pano ndipo izo zikutikakamiza ife kuti titenge mawu ake ife izo zikutikakamiza ife kukhulupirira chilungamo chonse izo ndizotikakamiza ife ndizotiyenera ife kuti tikwaniritse chilichonse chimene iye wayankhula mpingo ndi ofowoka mipingo ya lero ife tasweka mu ndewu za bungwe kulekana kwa ubale a Methodist a Baptist a Presbyteria aumodzi autatu ausanu mitundu yonse ya zinthu ife tasweka umo ndi momwe izo zikuyenera kukhalira izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo zikadzatero padzabwera uthenga oh haleluya ife tikudziwa kuti ndilawira moto lomwero limene linatsogolera Israeli ife tikudziwa kuti utumiki womwewo umene unamuperekeza Yesu Khristu mwalawira moto limenelo limene linamudzoza iye likuperekeza mpingo lero sayansi yatsimikizira zimenezo ife tsiri kuzisowa zimenezo Mulungu watsimikizira zimenezo ife tikusowekera utumiki wa Yesu Khristu kuti udzakwanirane ndi mwalawa pamutu umenewo umene ukubwera kumeneko umene waubweretsa mpingo mu malo amene utumikiwo uli chimodzimodzi monga momwe unalili pamene Yesu ankachoka ndendende
The Gentile days numbered with horrors and cumbered, return, O dispersed, to your own.
Ife tili masiko otsiriza ndipo ndizotikakamiza ife ndikoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse kumbukirani yesu anati monga izo zinali masiko a loti chomwe chonse izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu ndi angati akukumbukira zimenezo chabwino kodi chinali chiyani masiku a Loti? Kodi anapereka chizindikiro chotani? Kunali magulu atatu a anthu masiku a Loti. Kodi izo zinali zolondola? Kunali osakhulupirira, wodzipangitsa kukhulupirira ndi wokhulupirira. Aliyense wa iwo analandira wanthenga uko nkulondola. Pamene Abrahamu anali atakhala pansi pa thundu wake, chinachitika ndi chiyani? Taonani chimene chinachitika. Pamenepo panali ngelo amene anatsikira pansi ndipo anapita kumusi mu Sodomu. Munthu uyu anapita kumusi kumeneko ndipo anakaphunzitsa kulapa kwa iwo kuti iwo ayenera alape ndi kutembenukira kwa Mulungu. Chinachitika ndi chiyani? Atatu okha anatuluka. Loti ndi ana ake akazi awiri. Mkazi wake anasanduka chilu cha mchere. Atatu okha anatuluka amene kunali Bire Graham wamagono amene anawombera uthenga kumeneko kwa iwo ndipo ife tikuziona izo zikuchitika lero ife tikuona kwa mpingo mwa dzina lokha ife tikuona mtumiki akupita akulalikira ndipo panali mmodzi amene anabwera kwa Abrahamu ndi mpingo osankhidwa yana wapatsa iwo chizindikiro ndipo ife tikudziwa kuti izo ndizoona ife tikudziwa kuti ndizoona Yana kala atatembe nuzira nsana wake kuhema, ananena chimene sala anali, chimene chinali pantima bake, chimene chinali vuto lake. Yana pereka utenga, ndende, Abraham anadziwa kuti amene anali Mulungu. Pakuti mwansanga, yatanena chomwecho, yana muchaiye Elohim. Wantenga hata ombidwa mthupira munthu kuti akabweretsa utenga ku Sodomu ndi Gomora. Ndipo pamene ife tizoona zinthu zimenezo zimene Yesu ananena kuti zikanadzachitika, ndikoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Ndikoyenera kwa ife kuti timutenge Mulungu pa mawu ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Balola kuti izo zikhale chomwecho tsopano. Mbale Branham, ndinu, inu mwasokonezeka ndi onsewo zipembedzozo. Izo zikhoza kukhala chomwecho. Balolani kuti izo zikhale chomwecho tsopano. Uko nkulondola. Balolani kuti izo zikhale chomwecho. Chabwino zikanakuchitirani bwino kwambiri ngati mukanapitirira ndi kukachita mugwirizana. Balolani kuti izo zikhale chomwecho tsopano zimenezo. Koma kotero, izo ndizo tiyenera ife. Ife ndi anthu ake, aneneri ake, anzeru ake.
It's becoming to us that we fulfill all righteousness.
Amen.
So let us do that as we bow our heads.
Ndizo tiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Kotero tiyeni ife tichite zimenezo pamene tikuweramitsa mitu yathu.
Nations are breaking. Israel's awakening. Signs that the Bible foretold. Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O disperse, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are fading for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. How true that is. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are fading for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Amene inu muli ndi mitu yanu yoweramitsidwa, kodi ndi zoyenera kwa inu mawa uno kuti inu mupereke moyo wanu kwa Khristu? Kodi iye wayankhula kwa inu? Ngati ndi choncho, ingokwezerani dzanja lanu kwa iye ndi kuti ine tsopano ndikumulandira Khristu. Izo ndi zoyenera kwa ine kuti ndipereke zonse zanga, chifuniro changa mawa uno kwa iye. Ine tsopano ndikukweza dzanja langa ndikuti Ambuye Yesu, ndichitireni chifundo. Ine ndikukusowani inu. O momwe ine ndikukusowerani inu. Ola lililonse, ine ndikukusowani inu.
Oh, blessed Savior.
Mulunga kudalitseni inu. O mpulumutsi wodala, ine ndikubwera kwa inu. Bwanji ngati inu mukanakhala mutagona pamene amayi agona tsopano?
Mm-hmm.
Ambuye ndiko kusowani inu tsopano kuposa momwe ndakhala ndi kuchitira kwa nthawi yayitali. Atate akumwamba kutsika kupera muzigwa ife timayenda tikudziwa kuti inu munalonjeza ine sindidza kusiyani inu ngakhalenso kukutayani inu. Funani ufumu wa Mulungu poyamba ndi chilungamo chake, zinthu zina zonse zidzaonjezeredwa kwa inu. Ngaralipo ena pano mbuye amene sali bwino musolo zawo, ngatiwo akanakhala kuti amabwera munjira imeneyo imene amayi anga alimo pamene tino, o ambuye mulole iwakhale ndi umboni umenewo nawonso. Izo ndizokakamizika kwa ife lero ambuye. Ife tili pamapeto a nsewu mbado wa mpingo wa Laodikaya, uthenga kukana kwa uthenga, kutsimikizira kwa uthenga, ndi kukhalapo kwa Khristu akutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo masiku a Loti ndi masiku a thupi lake, ndipo masiku a lero dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Aloleni iwo akulandireni inu tsopano ngati mpulumutsi wawo wodala. Perekani za mbuye, ine ndikupempha mu dzina la Yesu. Ngati inu mwamutenga iya mbuye, kapumitseni solo yake ya mtengo wapatali kumwamba. Perekani izi, perekani iza mbuye. Atate Mulungu, timvereni ife. Ndichoti enera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse pano. Ife tikudziwa chimene mawu amanena. Ife sitili mundima. Ife tikudziwa chimene mawu analonjeza. Tithandizeni ife, o ambuye, kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Akwaniritseni mawu anu. Mulole wokhulupirira aliyense pano akhale ndi chikhulupiriro tsopano pamene ife tikubwera kwa odwala. Ife tonse timakonda kukhala moyo ambuye, koma choyambirira ndikupeza moyo wa muyaya wa dziko limenelo limene lili mkudza. Timvereni ife Atate pamene osonkhana akupemphera, makamaka odwala ndi osautsika aliyense. Ine ndikudabwa aliyense ngati pali alendo aliyonse ndi ife amene sanakhalepo mukachisi, ndipo inu mukudwala. Ndipo mukuyang'ana kwa Mulungu kuti akuthandizeni ndi mitu yanu yowera mitsidwa nonsa inu. Kodi mungakweze dzanja lanu anthu inu amene muli alendo kwa ine, amene simukundidziwa ine kapena ine sindikukudziwani inu, ndipo mwabwera kwa Khristu tsopano kuti mudzathandizidwe. Mungokweza mwamba dzanja lanu mukuona. Mulungu akudalitseni inu, inu ndi inu alipo angapo. Inu muyenera kungokhulupirira uthenga uwu siuli pachabe ndi mawu a Mulungu. Ndikuona dona ndi mitu yanu yoweramitsidwa yakadali chikwezere dzanja lake yakusautsika ndi vuto la mtima. Iye ndi akazi a Nancy. Iye akuchokera ku Madisonville, Kentucky, kuko nkulondola. Si choncho dona, inu mukhoza kudzutsa mutu wanu ngati mukufuna. Inu munakweza dzanja lanu mwamba, ndipo munangolisiya ilo mwamba. Izo nzoona. Si choncho izo, ngati izo ndi choncho kwezani dzanja lanu. Mukuona pamene ife tikukhala abwenzi. Ine sindikumudziwa dona ameneyo. Ine sindinamuonepo iye. Koma icho ndi chiyani? Ndi chizindikiro cha uthenga kuti inu mukhoze, kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake dona? Inu mukutero, komabe ndife alendo. Ine sindikukudziwani inu, dzina limenelo linali lolondola. Sichoncho ilo, ngati ilo linali lolondola, chilichonse chimene iye anakuwuzani inu, mungo baibitsa manja anu kwa umvetsera. Kuti wakhoze kuona kuti izo zinali zoona. Chiyani chingachite zimenezo? Yesu wa kuNazareti. Kuti inu mukhoze kudziwa kuti ndine neneri wa Mulungu. Ndipo ndikukuwuzani inu choonadi. Pakuti chikutika kamiza ife. Mkazi anakhudza chovala chake ndipo iye anatembenuka ndipo anamuwuza iye lake vuto la magazi ndipo anati linali litasiya. Dona wakhala pafupi ndi inuyo nayenso ali ndi vuto la mtima. Uko nkulondola. Eya, ine sindikumudziwa iye. Inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa mayi. Koma Mulungu akumudziwa iye. Yakudziwa vuto lake. Sichoncho iye. Akazi a Allen. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchiritsani inu. Ngati limenelo lili dzina lanu ndi vuto lanu. Kwezani mwamba dzanja lanu. Kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zili zoona. Dona wakhala pafupi ndi inuyo pamenepo ndikutanthauza akazi a Bennett. Inu nonse ndi wochokera ku malo amodzi. Iye ali ndi vuto la impsyo mʼmalo mwa vuto la mtima. Inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Inu mukhoza kuchiritsidwa nanunso. Kodi muchita zimenezo dona? Kwezani mwamba dzanja lanulo ndipo munene kuti ine ndikuvomereza zimenezo. Ndiye inu mukhoza kupita kwanu ndikukakhala bwino. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira ndinu nonse yaku Kentucky, mzinda wotchedwa Madisonville. Akhala kumbuyo uko komwe, dona, akazi a Bonnie. Iye amakhala pafupi ndi Madisonville. Iye samakhala mu Madisonville kwenikweni. Iye akundiyang'ana kumene ine. Ndipo apo pali ngelo uja wayima pafupi ndi iye. Iye amangokhala pafupi ndi Madisonville. Dzina lake ndi Bonnie. Vuto la chimfine, vuto la mphumu, kukhosomola. Ngati uko nkulondola, baibitsani dzanja lanulo mbuyo ndi mtsogolo dona. Mukhulupirire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo mupite kwanu, ndipo mukakhala bwino. Vuto la mmero bwana, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuchiza vuto la mmero ndi kukupangani inu kukhala bwino? Muchiritsidwe. Mungokhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Abiti Hopkins, dona wachikudayo wochokera ku Chicago. Ine sindikukudziwa iwe. Sindinakuonepo iwe moyo wanga. Koma iwe ukufuna kuti uchiritsidwe kumanjinja amenewo vuto la chimfine. Pita ukhulupirire ndipo ukhoza kukakhala bwino nawenso. Akazi a Haines wochokera ku Columbus, Ohio. Inu mukhulupirire pa Ambuye Yesu Khristu. Inu mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino nanunso. Ife tili pa njira ya kumapeto. Kodi inu mukukhulupirira? Ndizokakamizika kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Iye analonjeza kuti zinthu zimenezo zikanadzakhalapo. Ife tili pano. Kodi inu mukukhulupirira izo? Chabwino, higani manja anu pa wina ndi nzake. Ine ndikufuna ndikufunse ndinu funso. Kodi Yesu analonjeza kuti zinthu zimenezi zikanadzachitika masiku otsiriza? Nenani amene. Monga zinali masiku a Loti, ntchito zimene ine ndikuzichita mudzazichita inunso. Kodi iye ananenanso izi zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira ngati wadzayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa. Kodi mwakonzeka kuti mutenge mayimidwe anu wokhulupirira pakuti ndichotiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Ndi chilungamo cha Mulungu kuti pamene mipango iyi apa imene ine ndikuyikapo manja anga mu dzina la Yesu ikakukhudzeni inu, ine ndikudziwa mzimu woyera uli pano, womwe umene unalipa Paulo. Iwo ankatenga kuchokera kwa Paulo, kotero inu mudzachiritsidwa ngati mudzangokhulupirira zimenezo. Ine ndikukhulupirira mzimu woyera womwewo, mzimu woyera wa Baibulo uli pano mawa uno, ukudzitsimikizira okha uthenga wa masiku otsiriza. Mzimu woyera waukulu iye mwini akudzionetsera yekha kubwera muthupi la munthu kumachita ntchito zake. Ine ndayima mawa uno movutikira, inu mukudziwa chimenene, basi ndikukonzekera kuchimva ndikachoka pano. Koma ndichotiyenera ife kuti chilungamo chonse chikwaniritsidwe. Mulungu anayika uthengawu pa mtima wanga. Tsopano ndizoyenera kwa inu monga ukhulupirira kuti mukhulupirire. Pamene inu mukadali ndi manja anu pa wina ndi mnzake, sipakhala munthu wodwala pakati pathu. Ngati inu muti mungokhulupirira izo ndi mtima wanu wonse, konzekerani kutenga mayimidwe anu. Tsopano Atate akumwamba, ife tikubweretsa kwa inu omvetsera awa utatha uthenga uwu. Ambuye Mulungu, ndithu ndi anthu akhoza kuona tsopano kuti izo ndizoyenera kwa ife, ndizoyenera kwa mneneri kuyima pa mawu, izo ndizoyenera kwa membala wa mpingo, izo ndizoyenera kwa iwo kuti ayimirire, izo ndizoyenera kwa anthu odwala kukhulupirira mawu a Yesu Khristu. Pamene iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira, ngati wadzayika manja awo pa odwala wadzachiritsidwa. Ine ndimati ndiyitane nzero wa pemphero umene wa Ambuye, koma uthenga umene wangobwera kumene kwa ine palamya wandigwedeza ine Atate. Oh Mulungu, mawu ano amati ndichotiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse ndi awa apa aliyense. Mzimu woyera uli pano kudzatsimikizira kuti iye ali pakati pathu. Tsopano mulole mphamvu ya Mulungu, mulole umboni wa mzimu woyera usunthire mitima ya anthu awa pakali pano, kuwapatsa iwo chitsimikizo monga Danieli anali nacho, monga Nowa anali nacho, monga Enoki anali nacho, monga Yohane anali nacho, monga Petro anali nacho, monga Paulo anali nacho, monga Yesu anali nacho, monga Abrahamu anali nacho, monga onse iwo anali nacho Ambuye, kuti ndichotiyenera ife mumbado uno umene mphamvu ya machiritso a uzimu ikutsanuliridwa. Zizindikiro ndizodabwitsa zikuchitika. Kudzutsidwa kwakukulu kwabwera pakati pa anthu, mzimu woyera wagwera pakati pa anthu. Iwo afula, ayankhula malilime, anenera, mphatso zazikulu ndi zizindikiro ndizodabwitsa. Ngero wa uthenga, ngero wa mbado waonekera kwa ife maonekedwe a mzimu woyera, ndipo iye akutibweretsera ife uthenga. Ife tikuona iwo ukukwaniritsidwa. Ife tikumuona iye akutenga matupi athu ndi kutisintha ife kuchokera kokhala anthu achivundi mkudzakhala nthumwi za Mulungu, kudzayankhula zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa zachinsinsi. Pamene tikuona zinthu izi, ndiye chikutiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Pamene tikudziwa kuti Abrahamu anayang'ana mbuyo kwa Loti, kuti pamene Danieli akanakhoza kuyang'ana kwa Abrahamu, kuti pamene Yohane akanakhoza kuyang'ana kwa Danieli, oh Mulungu, kuti pamene Petro ndi Yohane akanakhoza kuyang'ana kwa Yesu, ndipo pamene ife tingathe kuyang'ana kwa iwo, ndipo lero ife tikuona zotsatira zomwezo pakati pathu. Ndiye ndichotiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Mulole mphamvu ya Yesu Khristu yatse chipenda chino ndi chikhulupiriro chawo Mulungu ndi kudzamuchiritsa munthu aliyense muno kukusautsika kulikonse ndi nthenda iliyonse Ambuye. Ndipo monga wantchito wanu, ine ndikumulamulira mgerekezi uyu amene wakhala akukankhira pa ine mawa onse, amene wakhala akuyesetsa kuti andipangitse ine ndichoke pa guwa ili, Mwaji somo ya Mulungu ine ndinakhala pano chifukwa cha zivundi zosauka izi zodwala kapena zovutika za Mulungu. Buluka mwa iwo Satana njelekezi iwe. Ndikukulamulira iwe mwa Yesu Kristu Mulungu wa moyo kuti uchoke kwa anthu awa ndipo usadzawavutitsenso iwo pakuti iwo hakuima monga ana ti Hebri mu ola lakuyesedwa kuti atenge mayimidwe awo ndikuchiritsidwa kuyambira ola ili mpaka mtsogolo. Udzera mudzina la Yesu Kristu ine ndikulamulira matenda ndi ziwanda mwaosonkhana awa zimene zabwera kudzawadwalitsa anthu awa kuti zichoke mwa iwo. Ndi mitu yathu ili yowera mitsidwa, mitima yathu ili kwa Mulungu. Ine ndiyimba nyimbo, ine ndiyesera iyo ndi thandizo lanu, ndi thandizo la Mulungu. Chikhulupiriro changa chikuyang'ana kwa inu. Ine sindikufuna kuti inu mukayikire ngakhale pang'ono, koma ine ndikufuna kuti inu mukhulupirire tsopano. Ndichotiyenera ife. Ndiye Khristu angati ali muno, bwezani manja anu ndipo munene ameni. Ndiwokhulupirira angati nenani ameni. Ndiye angati mwayika manja anu pa ena nenani ameni. Ndiye ndichotiyenera ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Imitu yathu yowera mitsidwa, amayi anga wokondedwa achikulira amenewo amwalira kuyambira pamene ndakhala ndikulalikira. Mulole liulanga likamvekere uko kudutsa mu zigwa zazikulu zakumwamba. Pamene Yohana ndiuza ine tsiku lina, Yohana ati, "Bire, iwe wakhala ukundidyetsa ine, iwe wakhala ukundilipirira lendi ndi ngongole yanga yopepuka, kundipatsa china chake choti ndidye." Anati, "Wokondedwa, pamene iwe unali nyamata wang'ono, ine ndinkatuluka kunja munyengo ndikukadula nkhuni, ndinkakuyatsira iwe moto kuti uzitenthedwa, ndipo ndinkakuphikira iwe, zomwe tinali nazo nyumbamo kuti tiphike." Kuwaona iwo atagona pamenepo ndi manja ang'ono ofoka amenewa amene ankachapa zovala zathu zakuda, inu mwayima opanda thandizo, palibe chimene ine ndikanakhoza kuchita. Ine ndinati, "Amayi, manja mwa Mulungu wa moyo, ine ndikupereka moyo wanu wolungama." Ngati iwo apita kuyambira pamenepo, onse aiwo anapita. Azichimwene anga ndi onse amene atsalira. Uthenga wapa paguwa unali woyipa kwambiri. Ngati iwo apita, Mulungu apumitse solo yawo. Ngati iwo akadali ndi ife, ndikukhala ndi ife mpaka usiku uno mwachisomo cha Mulungu, ine ndikhala pano paguwa kuti ndikwaniritse ntchito yanga, pakuti ndicho ndiyenera ine kuti ndikwaniritse chilungamo chonse. Pamene ine ndikufufuza, ine ndikupereka msonkhanowu kwa mʼbale Neville, mʼbusa wanga wothandizira wodalitsika.